Ngiyabonga futhi Potazi ningahlala phansi ukuba nenhlanganyelo nje nomfowethu Harel usihlalo womhlangano futhi ukuthola ukuthi uyisithuke senkolo futhi sithi ukuba nezinto esihlanganyela kuzo ubuyele emuva manje eGold Coast eAfrika futhi ngihlose ukuba lapho kulunyaka futhi sasizama ukuthola ukuthile ndawonye ngokuvakashela enhla eGold Coast ngemuva kokubuya eNingizimu Afrika. Ilapho esaba khona engicabanga ukuthi nomunye wemihlangano emikhulu kunayo yonke osukini lami wawuseNingizimu Afrika ngenkathi sibone izinkulungwane ezingamashumi amathathu abomdabu boblankethe bemukele uKristu ngesikhathi esisodwa. Amen. Babacela ukuba bephule izithixo zabo emhlabathini ukuthi babekuqondile ngempela ukuthi bephule izithixo zabo njengesiphepho sothuli sikhuphu futhi bemukela uKristu njengomsindisi wabo emhlanganweni wodwa baba nokulandela okuhle lapho ngakho ke bababamba kodwa kubizela iathari okukhulu kunakho konke engikukhumbulayo kwenkosi isipha khona kwakungaphesheya eNdiya lapho esasibe cishe namakhulu amahlanu ezinkulungwane emhlanganweni wodwa futhi lapho thina asikwazanga nje ukulinganisela ngangokubona kwakho nje kwakusendaweni yonke nje futhi bonke bamukela uKristu njengomsindisi kodwa kungekho neyodwa into engalandelwa ngakho-ke kusobala amaSikh athatha okwawo amaJain athatha okwawo nokunye nokunye ngicabanga ukuthi abaningi babo babuyele emuva ekuboneni okuthize inkosi ekwenzayo futhi ikuveza lapho inkonzo yami inkosi enginika yona eMelika ayisebenzi kakhulu abantu bephentekostali nje iningi lamabandla asemelika angamabandla anobuhlakani obuphakeme futhi akholwa isivumo kholo futhi nje yilapho nje abahlala khona angeke ubasuse kuso kodwa uma uthatha umtabu futhi uzame ukumtshela into ethize ngesivumo kholo akazi ngisho ukuthi yisiphi isandla sokudla nesobuncele usiza ngani ukumnika incwajana na uzofanele abone ukuthize futhi lapho ekubona khona-ke usekholisekile futhi ubone inyanga mthakathi yakhe isukuma futhi ikuphonsele inselele futhi ubone umoya ngele ukwehlisa khona lapho ya khona ke lokho kuye kukhombisa ukuthi uNkulunkulu ungubani futhi khona ke kuya kucazulula futhi ngijabule kakhulu ukuhlangana nomfowethu uHarel ngibengi besikhuluma ngabomdabu baseAfrika wayekhuluma ngokuxhasa owodwa kamfowethu TL Osborne abaningi benu bayamazi umfowethu Osborne ngiqagele wo kukhona inceku eligugu kaKristu umfowethu Osborne ungomunye wabangani bami besifuba impela nginokuhlonipha kokuzithoba okujulile enhliziyweni yami ngomfowethu Osborne isithunywa senkolo esikhulu kakhulu ngiyakholwa wenze okuningi emasimini ezimishini kunoma ubani osemhlabeni namuhla engimaziyo ngomfowethu Osborne onomoya omuhle kakhulu umfana okahle futhi ngiyamthanda ngempela umfowethu nodadewethu Osborne bangitshela ukuthi umama Ken Bright usemhlanganweni kulobu busuku uyangicashela mama Ken Bright na impela ngiyasithakasela isithelo sakho sihle futhi akumangalisi eyininikazi elincane elihle kakhulu uvela ngakule ngxenye yezwe lapha uhlala njalo ekhuluma ngeGrass Valley bangaki omaziyo umnumzane nonkosikazi Ken Bright ngaseGrass Valley na awu lokho kulungile ukuphi mama Ken Bright na angikubonanga isikhathi eside kakhulu ushelelile nanguya yebo ayibusise inhliziyo yakhe ikhaya lakhe liyikhaya lami lesibili wesifazane omangalisayo khona lapho eGrass Valley futhi uhlala njalo nomthwalo ngalaba bantu futhi mama Ken Bright uma lobu kungubusuku bakho bokuqala lapha bengingaphandle emahlathini ngikuleka namuhla ngenkathi uvakashele unkosikazi nabo futhi ngiyaxolisa bengingekho ukukubona nokuhlangana nomngane wakho kodwa ngizothi ngikubonile ukuthile kwenzeka phakathi kwabantu bakho lapha engingakaze ngikubone kunoma yilipi idolobha lasemelika noma phi. Ngiwabonile amaKristu evuma ukuthi anephutha ezwini likaNkulunkulu futhi ame futhi acela umusa. Ya lokho kuzwakala kimi sengathi imvuselelo ingabhobokela lapha, kungaba isimanga njengoba nje ngishumayele umhlaba wonke futhi ikakhulukazi emelika. Angikaze ngibone phambilini amaqembu amaKristu ngenkathi izwi lehliswa ukubonisa izwi baphakama futhi bathi bafakaza bebe nephutha. Hayi lokho kuphela kodwa abefundisi kanye nabo manje lobo ubuqotho. Ngiyakuthanda lokho Joken Bright njengalokhu bekusukumisile. Ngizophoxa umkami ungumuntu namahloni kakhulu ezweni kodwa uhlezi lapha kulobu busuku. Sithandwa, ngiyakholwa uzongikhokhisela kalokhu kodwa ngizocela umkami ukuba sukume uyisifazane omuhle kubabo bonke emhlabeni wonke kimi. Ntombazane yami, indodakazi yami, indodakazi yami endala kunawo wonke uRebecca. Manje sithandwa, ngiyazi ushiswe yilanga kodwa ngifuna usukume noma kanjani. Kulungile uRebecca, indodakazi yami leyo uRebecca, ngiyabonga, ngiyabonga. Futhi Jiwe Rose bangaki omaziyo nango bunye busuku waletha umkami emsamo lapho engangikhona emuva kokuba kwasekuvele kuqaliwe wacishwa kuleka. Uyamshalazela yonke indawo lapho engambona khona, uyadede endleleni yakhe ngoba uyesaba ukuthi uzombizela emsamo. Futhi ngimtshelile ngobunye ubusuku ngizokusukumisa futhi ukhulume isikhashanyana kithi. Uthe lungisa ibhakede lamanzi ngoba ngizoquleka. Ungumuntu othandekayo kakhulu umkami, uma kukhona noma ikuphi kubonga ufuna ukukunikeza emndenini wakwaBrahim makuye kuye. Nguye owayemile phakathi kwami nomphakathi nazo zonke izinto ezenziwe kahle ukwenzile. Ngiyethemba ukuthi yonke insizwe lapha lapho iziganwa izothola unkosikazi futhi nizohlala ngokujabula ndawonye njengonkosikazi. Futhi nginale minyaka engamashumi amabili nambili sishadile. Lowo ufumene umfazi ufumene into enhle njengoSolomoni wathi usifazane olungile uyigugu emqheleni endoda. Ungalungile ungamanzi egazini lakhe futhi umthambo wakhe wegazi ungukuphila kwakhe. Ngakho ke ungalungile uyinto embi kuzedlula zonke angayithola futhi olungile uyinto enhle kuzazidlula zonke angayithola ngaphandle kwensindiso. Ukube uNkulunkulu benganikeza indoda into engcono kunonkosikazi abengamunika yona ngoba uNkulunkulu unikeza abantwana bakhe nje izinto ezinhle futhi wamnika inkosikazi. Futhi ngiyabonga ngakho futhi kubone besifazane lapho ngithi kusika ngobunye busuku ngombhalo ngendlela laba besifazane bePentecostal abaqoka ngayo belungisa izinwele zabo nokuhamba. Wena uthi lokho akwenza imehluko impela kuyawenza. Ngifuna ukunibuza okuthize umfowethu uHarel ulapha isijike senkolo eThekwini eNingizimu Afrika. Kwakunabesifazane behlezi lapho benqunu njengoba befika emhlabeni bengakaze babe nesichibi sengubo okuncane nje cishe amane amayintshi ayisithupha omqhele phambi kwabo. Futhi bemi lapho benqunu njengoba babenjalo futhi bemile emhlabathini ngemuva kokuba lesi simangaliso esimangalisayo sasenzekile emsamo. Futhi kwakukhona kulelo qembu okucishe kube izinkulungwane eziyishumi zabakwaMohammed ngasikhathi singi abemukele uKristu kulowo mhlangano ofanayo. Futhi khona-ke phakathi lapho laba besifazane bemile nala madoda bemukele uKristu. Futhi umfowethu Bozet wathi Mfowethu Branham ngikholwa ukuthi bufanele wenze lokho kubiza futhi ngiyakhola baqonde ukuphulukiswa ngokomzimba. Ngathi kusobala abohumushi abayishumi nanhlanu abehlukene uyazi ukuthatha ufanele ukubhale phansi okushilo isikhathi bona uthi uJesu Kristu indodana kaNkulunkulu wafikele kusindisa ezoni futhi lona uzothi blu 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 futhi lona uthi cece lowo nguJesu Kristu indodana kaNkulunkulu. Niyazi ngangivamise ukuzwa abantu bekhuluma ngezilimi futhi ngacabanga he lokho kulungile kodwa iBhayibheli lathi awukho umsindo ongena ncazelo awukho. Lapho ngizwa lokho abanye babo bebekukuza njengezinyoni abanye bensininiza njengesilwanyakazana nayo yonke into kodwa kusho incazelo kubo uma wonke umsindo wawuyincazelo. futhi ke kathi kuhamba kwedlule futhi ngathi awu kodwa ke makuthi labo manje abaziyo ngempela ukuthi akusikho ukuphulukisa ngokomzimba ngokwemukela uKristu njengomsindisi izulu lizofanele lihambe niyakholela indodaneni kaNkulunkulu yemukeleni njengomsindisi oqondene nani phule lani izithixo zenu emhlabathini futhi baziphosa phansi ngase ngithi khona lapho manje phakamisele izandla zenu kulowo uNkulunkulu futhi nimnike udumo uzoninika umoya ongcwele kungekathi ngisamile kulo mhlabathi ngibone abesifazana babenqunu unqu futhi kwathi nje uKristu engabashaya basuka kuleyo ndawo ephansi nezandla zabo zisongiwe futhi lapho usiphinda ubabona babembethe izingubo manje uma uKristu ezokwenza umheteni onqunu aqonde ukuthi unephutha ngokuba nqunu bese kuthi ke abesifazana bazisho ukuthi bangamaKristu futhi iminyaka yonke bekhumula okuningi angikuqondi kukhona ukuthile kuyiphutha ndawo Mheteni uqobo yemi lapho nje ezalelwe kulelizwe futhi engakaze azi ukuthi wayihambaze akazi ukuthi uhambaze kodwa makuthi uKristu angene ebukhoneni bakhe uyaqonda ukuthi uhambaze kakhulu ngangokuthi uzama ukuzimboza ngakho konke angakwenza ukusonga izingelo zakhe futhi asuke ehambe ezimbili noma izinsuku ezintathu kamuva uzomthola futhi usembethe manje kukhona ukuyiphutha ndawo futhi ngiqinile so akukho ngoKristu wo ngicabanga ukuthi izwi liphelele ngiyaluthanda nje uhambo lukaAbraham aniluthandi na ngihlala njalo isikhathi eside ngiyethemba ngifinyelela kuJehova Jara kulobu busuku ngithathe indikimba ubusuku obuthathu noma ubune bedlule futhi akagaze ngifike kukho kodwa unyaka wodwa ekhaya ngathatha indaba ngishumayela kuJobe awucishe unyaka ngangisencwadini kaJobe njalo ngesonto nangolwesithathu kuJobe futhi ekugcineni ngamvusa waze wahlala endindumeni yomlotha ngaba naye lapho ucishe amaviki amathathu nemamani futhi omunye idadewethu oyigugu enesibindi sanele kungibhalela wathi futhi Branham uzoke umsuse nini uJobe endindumeni yomlotha na awu ngiyacabanga niyamangala ukuthi ngizoze ngimsukumise nini uAbraham ukubone uJehova Jara Kodwa benginephuzu uAbraham noma uJobe ehlezi lapha endindumeni yomlotha uElihu ekhuluma uNkulunkulu evivinya ongcwele ngakungenisa konke ngaze kafika endawaneni lapho ngingenza khona ukudubula kubulalayo ngalongisa yonke into kodwa ke inkosi yehla ngalesi sivunguvungu nemibani iqala kubanika nemidumo yatuma futhi umoya kaNkulunkulu wehlela phezulu kwomprofeti wamakezi ngayo zakhe wathi ngiyazi umhlengo wami ukho Buka umhlengi futhi ezinsukwini zokugcina uyakuma phezu komhlaba futhi noma emuva kokuba izibungu zesikhumba zikuphisela umzimba nokho enyameni yami ngiyakumbona uNkulunkulu engiyakumbona mina uqobo amehlo ami ayombona ayomunye wo isifundo singaka pho kushayela lokho kungene kuthathe isikhashana kuthola abantu bonke behlalisiwe umoya kahle nje bese ke uyakushayela bese kuthi ke ialtare lalinemigqa futhi ligcwaliswe ngabantu bependuka uma nje uhola ngumoya thatha isikhathi sakho nje uze uqondaniswe ngo awuzuku uzodubula phezulu kakhulu noma uzodubula kude kakhulu noma ukuthize asikwenze kuqondane iBhayibheli ngiyakholwa ukuthi uNkulunkulu ufuna siqondaniswe ngo umoya ongcwele waqondaniswa ngo nabapostoli noma baqondaniswe ngo umoya ongcwele njalo futhi ngiyakholwa singenze into efanayo ngezo lifanayo kungukuthi shaya okuqondiwe futhi uma kukushaya kanye sende ngo kungaphinde kukushaye futhi kodwa uzofanele uqondaniswe ngo qiniseka ukuthi kuphefumula kwakho ukudensa kwakho yonke into ilungile nje ngidubula ukuqondiwe ngiyazi ukuthi kuyini ukubeka emqhudelwaneni nesibhamu esikhulu esizoqondaniswa ngesinye isikhathi ngaphindisela imodel 75 incane enkampanini Winchester ngelinye ilanga futhi ngangingakwazi ukusenza sishaye aye ngaphezulu cishe okuthathu noma ikota ye inji emayadini angamashumi amahlanu futhi inkampani Winchester yasibuyisela kimi yathi Philip Branham leso siphambu senzele kuphela ukuhlanganisa ukudubula kahlanu okuhlangene iinchi emayadini angamashumi amabili nanhlanu manje leyo inkampani yasenzayo ngazi yokuhlukile ngavele ngashayela emqeni ukuqondisa ngqo eziyisishiyagalolunye eziqondile iziphikili zikakhaphethi emayadini angamashumi amahlanu ngaso ngakho-ke ngazile sasiqondanisiwe ngqo ngakho-ke ngangilokhu ngidlala ngaso futhi ngidlala ngaso ngaze ngadingeka ngisishayele sibuyele emuva futhi manje into efanayo ingezi likankulunkulu lezo zinto lezo abapostoli abazenza lezo zinto uKristu azethembisa sizofanele siqondaniswe nezwi nomoya uma kwakwenza kanye kuzophinde futhi ngoba ngokunkulunkulu futhi uNkulunkulu yizwi futhi angehluleke uma kunganyakazi ukuthi lesiphamu sixega kakhulu ngalendlela esiphathweni ukuxega okuncane noma ukuqina kakhulu noma yini ekubophayo ungabeka isisindo somunwe wakho esibhanyini futhi sidubula ngokuphelele isisindo somunwe wakho siyokulahla ufanele ube nakho konke kuphelele yileyo ndlela okufanele wenze ngayo ebukristini ukwenza izwi ulenze libonakale futhi lisebenze kahle wena qobo nezwi nangonkulunkulu kuzofanele kuphelele futhi khona-ke kuzoqondana kuzofanele kube njalo ngakho-ke ekushumayeleni ufanele uzwe umoya kahle nje bese kuba ukuqonda kuzosuka kuhambe kuzohamba kuye kokuqondiwe khona-ke abantu behlezi bezungezile izikhathi eziningi abantu bathi futhi Branham angizwa ngemihlangano yakho anginazo izindawo zokudayisa njengabanye abafowethu banamaphephabhuku banomsakazo ithelevishini ngivele ngihambe nje ngedlule futhi ngizame ukumelela inkosi Jesu abantu bayakubona bayakukhola bayasinda uNkulunkulu uyakwazi yilokho konke okubalulekile niyabo asithini asingeke kube nomlando obhaliwe ungakhathazeki ngalokho asiza ukuba abikho isikhathi sokubhalwa komlando ngiyakholwa uJesu yeza lokho ngiyakukholwa futhi ngifuna ukuphila namhlanje sengathi uzofika namuhla noma kusasa qabo hayi izikole ezinkulu kakhulu nokunye nokunye senzani ngalezo zinto bese ke sishumayela ukuthi uJesu yeza na ngani imisebenzi yethu qobo ifakaza ngokuphikisana nathi kulungile uJesu yeza asibe senze ibandla likulungele asizilungiselele wongimthanda kanjani asikhothamise amakhanda ethu manje senzele izwi lomkhuleko wongithanda kanjani ukubona abantu lapho ngenhlonipho yokuzithoba bekhothamisa amakhanda abo manje asihlale sithule kwesikhashana futhi sitadishe manje sifuna ukuthatha isikhathi sethu kusasa yisonto isabatha usuku lwesabatha lwamaKristu futhi angifuni nibe late esikoleni sangesonto nakuba singafuni ukuphuthuma ngalezi zinto cabanga manje Nkosi izifiso sami enhliziyweni yami kulobu busuku ngokwentando yakho na uma kuyiso khona-ke ucabanga ngaso khona-ke uma ucabanga ngaso izifiso sakho futhi usihlole ngohlelo lukaNkulunkulu uma kubonakala kulungile nje ngokohlelo lukaNkulunkulu khona-ke ngifuna ukuba uphakamisele isandla sakho kuNkulunkulu futhi uthi Nkulunkulu ngikhumbule yilokho engikudingayo cabanga nje kanzima ngempela uNkulunkulu akubusise kuhle iNkosi kubusise lokho kuhle qhubeka nje uphakamise isandla sakho uzibona zonke wazi izinto zonke lokho kuhle uNkulunkulu alibusise amen Inkosi ibusise lokho kuhle yiba ulokho ucabanga uphakamisa isandla sakho manje ngibheke isandla ngasinye njengoba siphakama kulungile lokho kuhle Baba sizweleni siyeza manje siyasendela futhi kulelo gama elenele konke lenkosi Jesu phezulu esihlalweni sobukhosi somusa njengoba imbongi yathi makuthi mina esihlalweni sobukhosi somusa ngithole ukukhululo kumnandi futhi uNkulunkulu izinhliziyo zabo zikhathalele ukuthile futhi bavumele manje esihlalweni sobukhosi somusa bathole ukukhululwa uNkulunkulu abakhululela khona inyanga enkulu nokukholwa kwalokho abakudingayo. Ngiphakamise izandla zami zombili nginezidingo ngikhumbule Nkosi khumbula bonke laba bantu lapha ukuthi lamaduku abamele bungene kanjani ubufakazi ngenxa yalezi zinto inhlonipho le ngaphandle ngale kwala maqhuma esihlabathi lapha ndawo omama abagulayo ubaba izingane ezincane abantu esiphedlela ubaba yomdalo impumputhe ehleze emuva egumbini elincane nenduku yokuqhugela emhlophe esandleni sakhe elindele ukubuya kwala maduku uNkulunkulu ibe nomusa siphe Nkosi ukuthi noma kubani abekwa phezu kwakhe kwangathi isitha singalahlekelwa amandla aso namandla okuqina kwangathi bangahamba futhi baphulukiswe nakho kukodwa okubhalwe kwanquma lapha umdlavuza makuthi lo develi abadedele Nkosi kwangathi umoya ongcwele njengoba uNkulunkulu ebuka phansi ngegazi lendodana yakhe uqobo iyafela lenhloso kwangathi ukubuyisana kukhulu kunganela kulobu busuku nokukholwa kugeleze ngobuningi phezu kwabo futhi kwangathi noma ngobuningi ukuthi bangahle bemukele ukuphulukiswa kwabo siphe khona Nkosi busise izwi lakho manje siza ince yakho sicobele inkonzo coba yonke inhliziyo ezwayo futhi sizokhuluma nje manje baba sitshele ukuthi sithini futhi sitshele ukuthi senzeni silindele wena ukuba ube nathi emhlanganweni ngiyakubonga ngamaculo amnandi kulobu busuku lawo mahubo amahle lensizwe emuva lapho mfowethu hema uculele lo gubo elimangalisayo umgalile kwangathi lo mfukazi waseGalile angangena manje kulobu busuku kwangathi singezwa iphimbo lakhe lisho engqondweni ekhathazekile njengoba enza emanzini ayezanyazanyiswa ukuthula unganyakazi futhi kwangathi yonke inhliziyo ekhathazekile ingaphulukiswa sikucela egameni likaJesu amen futhi yena waqamba igama lendawo ngokuthi uJehova Jaira njengalokhu kulotshiwe entabeni yenkosi kuyabonelelwa How we want to start with this great manje sifuna ukuqala ngalomlingiso omkhulu futhi kusasa manje uma inkosi ithanda sizozama ukufika kugcineni kwaAbrahama kulobu busuku futhi kusasa mhlawumbe indikimba ekuphulukiseni kukaNkulunkulu Nkosi ibe yinhle kithi lapha kade sizobufakazi balezo zinto ezenzekile futhi ngijabule kakhulu futhi sibe nobusuku obubodwa umuqo omkhuleko ophelele noma ngababiza futhi bekungekho noyedwa obuthakathaka esibonile sakhiweni esihlalweni esinamasondo noma kuphi ngaphandle kwalowo bemile ehamba izungeze ehamba futhi manje obusuku ngabunye umoya ongcwele ufikile wangena ebucwazi zicwazini bakhe ebukhoneni obunesithunzi futhi uphumile wadabule ezethamelini ezimemezela yena uqobo ukuthi ulapha khona ke besifanele simkhole niyabo ufunani imkholwe ukuhlonipha kuphakeme kulokho konke obungakhokhela ngakho uNkulunkulu kumkholwa ufanele ukholwe lowo oza kuNkulunkulu kumele akholwe ukuthi unguye futhi manje mkholwe futhi njengoba ngithathe uAbraham uhamba kungenxa ukuthi nje ngizama ukwakha ukukholwa ngenzele uvuthu wendabo olukhulu ukuvumela abantu babone ukuthi bangobani leyo yinkathazo ngitshela izigaba ezimbili zabantu njengoba ngihamba esinye sazo ePentecostal esinye oqavile womsuka manje oqavile womsuka ngokwendawo uyazi ukuthi bakuphi ukuthi bayini kodwa abanakho ukukholwa ngakho ePentecostal inokukholwa kodwa abazi ukuthi bangobani manje kufana nje nendoda enemali ebhange kodwa ayikwazi ukubhala isheke kanti enye ingalibhala isheke futhi ayinayo imali ebhange uma ubungavele nje ubahlanganise ndawonye ukuthize bekuyokwenzeka uthola ukholo lwePentecostal nemfundiso eqavile uma ungake noma phakathi kokuthi uthole imfundiso eqavile nokholo lwePentecostal into ethize izokwenzeka kunjalo manje ngingathanda kanjani ukunikeza ubufakazi lapha ngikathi ngibone isikole samaluthela amakhulu amane amukela umbhapathizo kamoya ongcwele ngikathi ngisakhuluma nabo ngawo hohe kwakungu kubonakala kukhazimulayo ukubazisa lokho abasibo ngoba bangabaluthela ababalelwa ngaphandle ukukho lutho melene namaluthela ama baptist ama methodist noma ngabe uyini ikatolika angimelene nalezo zinto angimelene nalabo bantu inqubo ebabambayo yilokho engikhuluma ngokumelana nako akukho lutho ngokumelana nomuntu ngamunye bonke bangabantu kristu abafela ikatolika umjuda noma ngabe angaba yini inqubo njengoka mohammed amasikhi umjeni noma kungaba yini inqubo ubhuda inqubo yabo hayi abantu abakhonza ubhuda inqubo ebadonsayo ibasuse leyo into efanayo ujesu wayengamelene nabantu wabafela kodwa lezi zinqubo ezazimvimbela zibavimbela kuye yileyo nto manje ngicabangile kuthatheni u-abrahama ngazi ukuthi kwakuku-abrahama isithembiso esanikezwa nenzalo ka-abrahama emva kwakhe manje ake sihambe sibuyele emuva kancane futhi sithole isendlalelo futhi size kulobu busuku endikimbeni ngomanje kwesikhashana namakhadi omkhuleko azonikezwa kunoma ubani ofuna ukukhulekelwa futhi thina uma ungabatholi bonke kulobu busuku sizobathola kusasa futhi noma ngubani ofuna ukukhulekelwa ufanele abe nekhadi lomkhuleko futhi ube lapha ligamenxe lokuqala kusasa ukuzothatha ikhadi lakho lomkhuleko ngoba sifuna ukuqala umhlangano ngaleyo nkathi futhi sizokhulekela wonke umuntu ophethe ikhadi lomkhuleko kusasa besizama ebusuku ukuthola labo abangenawo amakhadi omkhuleko ukuze labo aba namakhadi omkhuleko bezoba nenhlanhla yokuba semqeni omkhuleko futhi abanye babizwe ngaphandle lapho ngaphandle kwamakhadi omkhuleko lokho kuzithola zombili izinhlangothi zombili ikhadi lomkhuleko lisho lutho kodwa unika umuntu ikhadi lomkhuleko kukhona cishe amaphesenti angamashumi amane okuphulukiswa khona lapho nguwena ocabanga ukuthi uyeza wedlula emqeni into ethize angayibamba into ethize angayibuka noma into ethize futhi umfana uzokhipha amakhadi omkhuleko kusasa ligamenxe lokuqala ngakho-ke angahle abe esengasekho ngelesibili nqo ngakho konke okwezifundo zosuku baya kuthola futhi nina enifuna isithombe incwadi noma itheyiphu nifanele niyithole kulobu busuku akuthengiswa ngesonto asikuvumeli lokho ukuwathengisa siyalihlonipha isonto ungathengisi inhlobo ngesonto futhi lezi zincwadi nezinto azilutho kimi ziyizincwadi abantu abazibhalile ngenkonzo yami izithombe lezo i-American Photographer Association yathatha isithombe futhi singese-Douglas Studio ilungelo lomthetho incwadi ekamfowethu Gordon Lindsay nomfundisi wasemasosheni u-Julius Stackleve siyazithenga futhi sizilethe emhlanganweni bese sizidayise cishe ngalokho esizithole ngakho futhi silahlekelwe kuzo futhi sihlale sisho lokhu uma noma yini ngibatshelile abantu abadayisa izincwadi uma wesilisa noma wesifazane ekhuphukela lapho umuntu ozihluphekelayo akanamali yokuthenga leyo ncwadi banikeze noma kanjani futhi ngizobona ukuthi lokho kuyanakekelwa futhi uma unencwadi futhi ayikufanele lokho efanele ibe yikho ibuyise akusoze kwaba neyoda ezobuyela mahhala kodwa ukukubuyisela imali yakho konyabo kuyinto ethile nje yokusiza ukukhola kwakho ilokho kuphele sizama ukukwenza ngakho noma besingeke sikuvumele ukuthi kube lapha kunjalo impela ngakho-ke manje kulobu busuku khumbulani zizobe zisesitendeni sezincwadi umngane wami olungile umnumzane nonkosikazi wuthi ngifise sengathi benginesikhathi kunitshele ubufakazi babo bokuthi indodana yabo yaphiliswa kanjani uvendle ezinye izinto eziningi zenzekile kwabantu abalapha emhlanganweni manje sedlalele u-abrahama okokuqala unkulunkulu wahlangana no-abrahama ngokungenambandela isivumelana senza no-abrahama kungekho lutho hlobo u-abrahama wayengenakwenza lutho ngaphandle kokukholwa ngunkulunkulu isivumelwane sasingobumsulwa ngomusa futhi akunambandela hhayi ukuthi uma uthanda unkulunkulu wathi nginakho futhi manje wonke umuntu kumulane yonke inzalo kaAbraham ayake yeze kuNkulunkulu iza ngendlela efanayo akukho lutho ongalwenza angeke uzisindise kungengaphezu kokuthi ungathatha amabhande ebhuzu lakho futhi ugxume ngaphezu kwenyanga angeke uzisize angeke umuntu wake wafuna uNkulunkulu uNkulunkulu ofuna umuntu aningi khethanga washo uJesu nganikhetha Okokuqala manje ubungaphumela lapho futhi utshele ingulube ukuthi inephutha idla inqavunqavu na izokutshela ukuthi uninake izindaba zakho kodwa bekuzodingeka ithathe okuthile bekungashintsha imvelo yayo ukuyenze iqonde ukuthi inephutha into ethile kumele yenzeke engulubeni kuqala Ngikaleso sizathu lowo ozibiza ngamaKristu izikhathi eziningi bezibhixo dakeni emuva esonweni ingoba ungayigeza ingulube ukuthi upende izinzipho zazo ufake okokugcoba izinzipho odebeli lomlomo lokho akulungile noma ngabe kuyini upende obomvu wezihlathi odebeni lomlomo akusikho noma ukuthile na ngiyakuthola lokho zonke lezo zinto zixutshiwe Niyazi ukuthi kuyini nokho ufaka ingulube endala yensikazi kulowo pende obomvu wezihlathi odebeni lomlomo futhi niyazi wenze yonke eminye imisebenzi kuyo futhi izohamba iqonde ngqoke kuzibhixeni futhi iphinde izibhixe kanti na ingulube kwasekuqaleni indlela kuphela yonke uyenze yehluke ukuguqula imvelo yayo Iyona ndlela kuphela ukuthi wasilitha noma wesifazane angake ehambisane noNkulunkulu ukuguqula imvelo umhlanze afe esemweni somuntu omdala futhi aphinde ezalwe kabusha ngomoya kaNkulunkulu futhi yokungukuthi uKristu ungumoya kaNkulunkulu futhi uKristu yizwi kwaleke kufakazisa izwi yileyo ndlela kuphela abayoke bayenze
Manje
uAbraham wayefuna umuzi omakhe nomenzi wawo kwakunguNkulunkulu futhi namhlanje siyizihambi abafokazi sifuna umuzi omakhe nomenzi wawo kwakunguNkulunkulu bukani uAbraham ngaphambi kokuba aze azi kwakukhona into efana nokuzibonela ngokwemvelo kuye ukuthi wayebuke emzini Namhlanje ngedlule zantsi nenkosikazi bengithi indawo encane ethandekayo lapha ehlezi egqumeni mhlawumbe iminyaka engamakhulu amathathu edlule ihlathi elihle imithi yokwakha izindlu emikhulu ephakeme indoda iyangena iwanqumela phansi ingcolisa imifudlana bekungaba indawo enhle yokuhlala lapha Ya kodwa uyabuka wakha izindlu khona ke baqala ukwanda isono nodlame kuqala kungena iHollywood iyangena isondela kuye yakungenisa ngebioscope ngetelevision nge futhi manje sekungokonakele kugcwele isono wonke amadolobha futhi ngempela njengabantu okuthile kukubo kuthanda ukuhlala ndawonye kumakhelwane futhi babengabalungileyo ngempela kukhona umuzi ndawo ndawo uthi walubizana nodwa futhi uAbraham wabona imizi yosuku lwakhe iUri yaseKhalideya futhi wayekwazi lokho ngoba kwakukhona kuthile kuye okubizayo kwakukhona umuzi owawehlukile omakhe nomenzi wawo kwakunguNkulunkulu futhi uNkulunkulu wakubona lokho kuAbraham wamtshela zehlukanise manje phuma Manje uAbraham ayinto eyodwa engifuna niqaphele walalela izwi likaNkulunkulu ncamashi khumbulani lokho njalo lowo ngumlayezo wami nifanele nilalele izwi futhi nazi noma yini ephikisana nalo iyeke kungahle kubukeke kahle kepha ungazindli ngokumelana nezwi likaNkulunkulu Leyo yinto yokuqala uSathane ayenza kwakungukuzindla ngokumelana nezwi likaNkulunkulu kuEva futhi akalingabazanga neze wavele wazindla nje uSathane walizindla futhi ileyo ndlela abenza ngayo namhlanje akusiwo yini umqondo omuhle ukuthi sifanele senze lokhu na akusiwo yini umqondo omuhle na uma kumelana nezwi likaNkulunkulu kuyeke kanjalo yiphimbo likaSathane Makuthi izwi uma izwi likuwe uma nihlela kimi izwi lami likini khona kece lana nikuthandayo umoya ongcwele ninehlalani kimi izwi lami kini lelo yizwi elenziwe inyama celani nikuthandayo futhi kuzokwenziwa ngendlela susa zonke izivumo kholo zonke izinto zisuke futhi ubambelele ezwini ngoba linguKristu qaphelani khona ke lizozibonakalisa qobo lwalo Omunye wathi futhi Branham uzazi kanjani lezo zinto kanjani na lokhu enikubonayo lapha emhlanganeni yizinto eziyimfunda makwela noma kubani ohamba nemihlangano lapha uyazi umoya ongcwele wembule izinto eziza emavikini nezinyanga phakathi kwesikhathi futhi buze noma ubani sekwake kwehluleka nakanye na angeke kwehluleke nebo ukwazi kanjani na ngoba izithebiso sezwi futhi ihora selilapha kuzofanele kufezeke Gazi kuzoba nabambala kakhulu abancane ngesibalo bazolikholwa kodwa kuzofanele kuphume ngokufanayo futhi senake nakuqaphela kuhamba ngqo phezu kwekhanda labantu futhi kwedlula futhi kwenziwa ngaphambi kokuba bakuqonde kuhlala kungaleyo ndlela Ngini bantu abangamakatolika niyazi ukuthi ibandla lenu lenzeni na ngoba uJohn waseAkhi wayengo ongcwele wangempela kaNkulunkulu wenza izimbangaliso zikaNkulunkulu waprofetha ngoNkulunkulu futhi nambiza ngomthakathi futhi namshisela esigcotsheni futhi yena ekhalela umuza futhi namshisela esigcotsheni emakhulwini eminyaka kamuva yabona ukuthi nani nephutha khona ke namenza ongcwele wedlula ngaphezu kwenu ngo futhi nimazanga U-Eliya wadlula bamazanga uwaka omdala uKristu wadlula bamazanga emva kokufa kwakhe kumbelwa nokuvuka uNkulunkulu uhlela lokho futhi ngokoqobo kudonsa uvolo ngaphezulu kwamehlo ongakholwayo futhi kwakhombisa wathi ngikufihlile emehlweni abahlakaniphile nabanokuqonda futhi ngakwembulela izingane zona eziyofunda uKristu wabonga uNkulunkulu ngokwenza lokho niyabonga zithobe Kukholwe hlola izwi uJesu wathi hlolani imibhalo ngokuba kuye nicabanga ukuthi ninokuphila kuphakade futhi yiye efakaza ngami benifanele nilazi ihora washo watshela abafarisi nina abazenzisi niyakwazi ukuhlukanisa ubuso obesiphakaphaka kepha izibonakaliso zesikhathi alikwazi ukuzehlukanisa ngokuzibona ngokuba ukuba beningazi mina beniyolwazi usuku lwami wedlula phezu kwabo ngqo abakwazanga kwaze kwahamba kwedlula Qaphelani manje izwi lingelibaluleke kakhulu futhi qaphelani okunye ngenkathi sisekukho uLodi uJesu washo qobo lwakhe khumbulani umkaLodi uma izwi lingabalulekile kakhulu uma ukuzindla kulungile ngenkathi leyo ngelosi yathi kuLodi nomndeni wakhe yanini ezowari kodwa ningabheki emuva futhi umkaLodi entweni encane yize njengokuphenduka futhi yabuke emuva kodwa kwakuphambene nezwi waphenduka isidulu sikaSawoti kodwa ke wena uthi ukutshela abesifazane ngokugunda izinwele zabo ukugqoka izingubo uNkulunkulu washo ukuthi ungakwenzi landele izwi uLoti waye akungabazeli unkosikazi omuhle kodwa awukawulandelanga umyalo ezwini uLoti uEva wayengosifazane olungile kodwa akawulandelanga umyalo ezwini wavele nje wazindla kancane ngawo Akusiwe yini umqondo omuhle mfowethu Branham ukuthi sifanele senze lokhu na ngiyise kamuzi sasemelika nginelungelo lokwenza noma yini ngifuna kuyenza ilungelo lami lasemelika ilungelo lakho lasemelika kodwa hayi ilungelo lakho lobuKristu ngokuba ngomKristu yimvu futhi yimvu ilahlekela amalungelo ayo ilale ithule futhi ikuvumele ukuthi uthathe kuye wonke amalungelo enawo kodwa imbuzi izokukhahlela isivunguvungu ngakho kunjalo kodwa imvu ilahlekela amalungelo ayo futhi umKristu uhlala njalo elahlekela amalungelo abo obuzwe uma kuphambene namalungelo akho obuKristu Ngalodi wamane wabheke muva ngoba yiloko manje lokho kwenzeni na kuyasitshela lapho kuAbrahama noLoti ukuthi into ababeyibeka lapho isibonelo ukuthi asikwazi kusuka kuyo Amebheru isathu laseshumina yathi lezi zinto zazingeze sibonelo sethu lokhu sinefu elikhulu kangaka leyofakazeli sihaqileyo sifanele sibeke eceleni sonke isono yini sona na kungakholwa sonke isono konke kungakholwa ezwini likaNkulunkulu obuthandelayo kalula kangako kithi siyenyuka simelane nento ethile sithi awu bashumela lokho ukuthi lokho ungakwenzi lokho wenza nje lokho uNkulunkulu athe kweze hlala nakho ncamashi uthi akwenzi mehluko ulungile into ukuphela engingayisho yilokho kushiwo yizwe futhi uJesu ngokuqinile washo ukuthi khumbulani umngaloti Wamane nje wabuka phezu kwehlombe lakhe uEva wamane nje wama umzuzwana yilokho kuphela kwenza umkaloti wavele nje wabuka emuva futhi uma uNkulunkulu waphendula leyo ndoda elungile loti umkakhe sidulile sika Sawoti ngento nje encanyanyana ukungalaleli nje imiyalo yakhe kwanele nje ukubuka emuva bese ubona ukuthi wonke lo mlilo wawumayelana nani futhi waphenduka isidulile sika Sawoti futhi umile lapho namhlanje njengesibonelo sokuthi uNkulunkulu uqonde lokho akushoyo Oh, uma kukhola kwangempela kungaxilisa kuhange kubantu ukukhola kufika ngokuzo ukuze izwi likaNkulunkulu Yeva wamamzuzani lokho kuphela efanele kwenze uSathane wayenaye embambile futhi nje wakuxoxisana naye akusiwe yini umqondo omuhle na uma uDidi wethu sibani engenza lokho angeke ukwenze nawe na ungumkameluzi angile ntaba ukuthi yena osifazane ungubani noma ukuthi yena osilisa ungubani uma kuphambene nezi ungakulaleli hamba ngo uqhubeke izibonela kuleyo ndlela uAbraham ayenza ngayo kungakanani kuzindla ocabanga ukuthi isayensi yezokwelapha eyayingamnika khona kwalolo suku ukuthi wayengeza ukuba nayo leyo ngane na futhi kuthiwani lapho wayeneminyaka engamashumi ayizikhombisa nanhlanu na kholeke simtshele Kela lapho eseneminyaka eyikhulu wayesalokhu ekukholwa ngokuqindeka kudlwana kunoma enza endaweni yokuqala waba neminyaka engamashumi amabili nanhlanu ukuqhubeka akha okuningi ukukholwa kukho ngiyakuthanda lokho yebo mnumzana khona ke ngifuna kulethe kunyaka kwenu kwenye into ethize engaphambi kokuba sisukume ngiqaphelile na ngiyethemba ukuthi nikutholile kuleso sivumelwano siqinisiwe ngokubhala leso sivumelwane nokusi yabula asehlukanise phakathi nikutholile na phakamisa izandla zenu uma nikutholile nitholile ukuthi kwakusho ukuthini isivumelane sabhala satatshulwa uNkulunkulu ethatha ukubonakalisa kukazigu zintathu ekwenza kube kunye ukukudabula kwehlukaniswe phakathi ukukhuphulela umzimba kweliphezulu nokuthumelela umoya ongcwele muva ukuba uhlale ebandleni ukuveza into efanayo lokho lo mzimbo owakuveza njengenkosikazi zimlobukazi umoya ofanayo umsebenzi ofanayo imfundiso efanayo yonke into ngendlela impela nje ayenayo ngakho isibonakalise sifanayo uJesu Kristu onguyezela namuhla naphakade Kaphalani kungahle kube kungaba umJuda ohlezi lapha ngiyabona uNkulunkulu uyazenza lezo zinto futhi kuyahamba kuqhubeke phakathi kwabantu futhi nokho abakutholi Njengokuthi bengithaza ukuthi kungani besifazane bemboza ubuso babo lapho beshada kungani na bangahle bangakuqondi lokho kepha lokho abakwenzayo kungukuthi bayazi ukuthi bangumzimba abanakhanda indoda iyikhanda labo ingaleso sizathu uRebecca wazemboza ngeveli futhi yingakho ibandla belifanele lizemboze futhi lizinikele kuKristu ngoba uyinhloko futhi uyizwe Now, the Jews, manje umjudo uyomkhipho lapho bethatha isidlo noma iphasika noma kubani uyazi lowo kumjudo futhi uyazi ukuthi ngaphansi kwesivalo kungucwezi oluhleshuliwe lwesinkwa iqosha futhi akekho umjudo engimaziyo engake ngakhuluma naye ongachaza ukuthi kungani lelo cwezi oluhleshuliwe lwesinkwa iqosha.
While here it is in the confirmation of the covenant, the broken body of Christ, when he broke
ngani lapha kusekuqinisela kwezivumelano umzimba ophukile kaKristu ngenkathi ehlukanisa uNkulunkulu kumuntu wayikho kokubili uNkulunkulu nomuntu futhi ngenkathi enyusa umoya loJesu washo lalelani ngalolo suku niyokwazi ukuthi ngikubaba ubaba kimi mina kini nani kimi uNkulunkulu kubantu bakhe uNkulunkulu ofanayo.
God came down, Jehovah.
Wayemelele lapho lapho besikhuluma khona izolo ebusuku uNkulunkulu wehla usohlambukazi NKOSR uJehova Jireh uJehova Rapha uJehova Manase uElohim onele konke onamandla onamabele zonke izicu zakhe nako konke wabonakalisa emzimbeni womuntu odla ukudla komuntu futhi wanyamalala emehlweni abo uNkulunkulu. Futhi Jesu lapho efika wathi njengoba kakunjalo ngalolo suku kuyoba njalo uNkulunkulu leso yisinkwa ikhosha esihleshuliwe ngaphansi kwasembozo ucezu oluhleshuliwe hayi lokho abakuthethayo kodwa lokho kuhleshuliwe ungali bengakuqondi na indlela efanayo ngikasho uJesu ecosha amaphepha ezikhumba kulotshwa kuwo futhi uqale kufunda wafunda injaki yevesi wase elishiya lonke ngoba kwakungelakhe nje ngalolo suku ivesi lonke liphathelene nokufika kwakhe kwesibili indlela esizizathu amaJuda engakuqondi lokho ngenxa yokuthi ayejikeka aphuphuthekiswe bonanga uMesiya wabo futhi nokho wayelapho futhi isikhathi ingasinye ayethatha iphasika lawo lawo naso izinkwa ikhosha ezihleshiliwe futhi futhi engasazi ngabuza uRabi wathi sifundiswe ukwenza lokho ngathi ukwenzelani na wathi angaza ngekho omunye waziyo nebo osifazane umbozo obuso bakhe nokho akaqondi esikhundleni sokungena futhi avumele umyeni wakhe abe inhloko yakhe uyinhloko yendoda leyo impendukazelo manje leso yisimo sokuziphala sasemelika kodwa yilokho isinkwa ikhosha esihleshiliwe. Kodwa ke siyaqaphela futhi bekufuna ukuphawula lapha esendlalelweni manje ngaphambi kokuba sehlele engxenyeni yangempela esifuna ukukhuluma ngayo kubusuku. Izolo busuku niyakhumbula ukuthi ngenkathi uAbrahama isivumelanwe senziwa noAbrahama nenzalo yakhe emva kwakhe. Manje kokukhona inzalo yemvelo kaAbrahama ngesenzo sokukholwa saveza lokho kodwa inzalo yangempela kaAbrahama kwakunguKristu iBhayibheli okwakuyinzalo yasebukhosini kaAbrahama. Manje qaphelani uAbrahama ngaphambi kokubhujiswa ngomlilo osukini lakhe kwakukhona isibonakaliso esenziwa kuAbrahama iqembu lakhe elikhethiwe futhi lokho kwakuNkulunkulu wehlela phansi ezimweni zomuntu efulathele ithende kumhlane wakhe kusuka lapho uSara ayekhona futhi washo lokho uSara ayekusho ethendeni futhi uJesu uyafika futhi washo into efanayo ezoba khona ekupheleni kwenyaka. Manje lowo kwakungu-Abrahama bese kuthi-ke inzalo yakhe yemvelo lapho uMesiya efika futhi uSimoni weza kuJesu futhi wamtshela ukuthi igama lakhe kwakungusimoni futhi wayeyindodana kaJonase azi imfihlo yenhliziyo yakhe watshela uFilipu noma uNathaneyeli uFilipu amthola ngakubona ngenkathi ngaphansi komuthi watshela usifazane emthonjeni ubunamadoda ayizihlanu futhi wathi mnumzane ngiyabona ngumprofethi wena niyabo ukuphela kwenzalo yemvelo kaAbrahama yathola leso sibonakaliso futhi wabikezelwa ngenzalo yasebukhosini yona uqobo uKristu ukuthi inzalo yasebukhosini ekupheleni kwezinsuku zayo iyothola into efanayo. Manje ngiyethemba siyakuthola.
Notice God changed Abraham's name.
wamshintsha qaphelani uNkulunkulu walishintsha igama lika-Abraham kungcono ngikushiye lokho uma ngibuyela imvuselelo ende sizongena kulokho wadingeka alishintshe igama kusukela egameni lakhe lasemhlabeni kuye egameni alinikezwe nguNkulunkulu. Wena uthi liphathelene nani igama lomuntu na wo mfowethu kuba kuphele ubuwazi ngani amanye alamagama esibotene esinawo angifuni ukuwabiza ngoba kuzolimaza umuzwa wenu kodwa uNkulunkulu unamagama achaza izinto kushintsha yonke imbangela. Wo uthi umpedo kuthiwani ngokuthiwani ngoJakobe na ngaphambi kokuba abe yinkosana ngaphambi kukaNkulunkulu kwakufanele igama lakhe lishintshwe lisuka kuJakobe libe ngu-Israyeli. Ngabe kunjalo na? Impela uPawulu uSawulu kwakudingeka ukuthi igama lakhe lishintshwe libe nguPawulu. Wo bangaki ebesingababiza futhi sisho ukuthi uNkulunkulu washintsha igama labo u-Abrahama waba ngu-Abrahama uSarayi waba nguSara eshintshe amagama abo. Wo hey isibusiso esinjena pho ukungena ebandleni lithile lincane leqembe likhethiwe nokuyofundisa lokho ukubona uhaleluya enhliziyweni uma ubona okwenziwa uNkulunkulu. Manje yizo lebusuku belithaza ngokufunda ivaliwe nokukuqinisa. Ngifuna nje ukukushaya futhi ngaphambi kokuba ngiye endikimbeni yami ukuthi uNkulunkulu wakuqule u-Abrahama ukusuka ekubeni indoda endala enemibimbi yena noSara babuyele muve kubeni izithandani ezisencane wakuqula ububona ngokomzimba ngaphambi kokuba bakwazi ukwemukela indodana ethenjisiwe. Izibonelo sokugcina abasithola kwakungukubonakalisa kukaNkulunkulu enyameni wayengafunde inhliziyo yosifazane ane osemuva kwakhe ethendeni futhi into elandelayo yayingukuthi imizimba yabo yakuqulwa. Manje izolo busuku bese ngiba late futhi bengingezwa abanye bezibuza ngalokho ngisafuna futhi ukukusondeza kancane. Manje ubufakazi bakho ngokuthi ngenkathi bobabili bethathele lo hambo lude kangako babeguquliwe ngokuphelele iphepheli lathi bobabili basebegugile ngeminyaka nomzimba ka-Abrahama wawusufale nofile nesibeletho sikaSara sasifile ngabe bekunjalo na? Siyazi babefile kodwa uNkulunkulu wabaguqula. Manje ukukufakazisa ngini ukuthi wakwenza ukukuqala kungani lo mfilisti noma hayi yebo ngikhole ukuthi kwakuyinkosi yamafilisti yathanda nalo Sara isalukazi na futhi yena wayebukeke muhle kakhulu. Ngayini ngekathi uIsaka sezelwe futhi uSara noAbrahama sebegugile sebelungele ukufa phela ke baphila futhi uIsaka waganwa lapho eseneminyaka engamashumi amane budala uSara wafa futhi uAbrahama washada wesifazane uKetura futhi waba nayizihlanu amadodana ezithupha ngikhole ukuthi kwabanjalo ngaphandle kwamadodakazi. Emva kwalokho futhi lapha eminyakeni engamashumi mi ayizithupha edlule wayezefana nofile K-E-T-U-R-A uKeture washada uKeture eminyakeni engamashumi amahlanu noma engamashumi ayizithupha emva kwalokho futhi waba namadodana ayizithupha ngaphandle kwamadodakazi akhe futhi eminyakeni engamashumi ayizithupha ngaphambili wayezefana nofile. Haleluya nakho lapho khona isithembiso sikaNkulunkulu siqinisile. Amen. Wo ngiyakuthanda ukufinyelela kuwe uqobo nje futhi ufunde namhlanje emuva emahlathini ngifunda nginokuthile kuncane engifuna ukukuchaza uIsrayeli abantu bakaNkulunkulu ngelinye ilanga babesezantsi kiphithe bethengiselwe ebugqilini futhi abakwazanga ukusiza belapho icebo elikhulu elimiselwe ngaphambili likaNkulunkulu labathumela lapho wayetshele u-Abrahama ukuthi bayogogobala ezweni labezizwe iminyaka engama amakula mane futhi lapho bafana nabo bonke abantu futhi babe yizicila uma indoda yasegibhithe yayifuna ukudlengula amantombazane amancane angamaheperu akukho lutho olwalungashiwo uma befuna ukubulala izinsizwa zabo bazibulala akukho lutho olwalungashiwo babe yizicila babe baphonsela ngaphandle isikwa sabo esikhundile bayasidla noma baqhubeke ukukhononda babebulawa indaweni nje lapho yabantu bakaNkulunkulu. Kodwa ngelikilanga, haleluya, uNkulunkulu wakhumbula isithembiso sakhe ku-Abraham uthumo. Manje ngiqala ukuzwa ukukhola futhi. Qaphelani, uNkulunkulu wakhumbula isithembiso sakhe ku-Abraham futhi wacoba umprofethi enensika yomlilo phezu kwakhe futhi uyafika ezansi ezweni futhi uqala ukubakhumbuza isithembiso sikaNkulunkulu esingasoze sahluleka futhi uNkulunkulu wayekhona ukuqinisekisa izwi lakhe kunjalo. Obatshela ngezwe lalichichima ubizi noju uNkulunkulu wayebanike lona baphuma eGibhithe ngamandla obufakazi balo mprofethi enensika yomlilo phezu kwakhe ngoba wayethunyiwe futhi uNkulunkulu wayefakazisile ukuthi waye naye. Manje lapho befika endaweni ebizwa ngokuthi iKadeshi Barinea eyake yaba yisihlalo sokwahlulela somhlaba iKadeshi Barinea futhi lapho babeneqhawe phakathi kwabo eligama linguJoshua futhi igama Joshua ngesiHeberu lisho ukuthi Jehova Msindisi. Futhi uJoshua iqhawe likhulu manje akhubulani babengagaze balibonele lizwe bake bezwa kuphela ngalo uyawubona umfanekiso manje na kuphela babezwile ngezwe babeshiye konke ukuba baye kulelizwe ngoba izwi lenkosi lalilethwe kubo futhi laqinisa ukuthi babesendleleni yabo eya kulelizwe. Umfanekiso nje webandla endleleni yabo bengazi lutho ngalo akekho kubo owayeke waba lapho kepho uJoshua lapho sebesondele emndleleni eKadeshi isihlalo sokwahlulela lapho kwahlulela kwashaya uIsrayeli kusukela kuloyo owayekade ngaphesheya futhi wabuya futhi uJoshua wawele eJordani wawelele ezweni lezithembiso futhi wabuyisa ubufakazi bokuthi laliyikho impela nje uNkulunkulu athi laliyikho futhi babengawanambitha amagilebhisi elalitshalwe kulelozwe elibusisiweyo. Manje babekade bethenjiswe ukuthi babengaba lekhaya lapho ababengakhululeka khona babengakhulisa abantwana babo ngokufanelekile na nangokwesaba uNkulunkulu babe nebandla nokunye nokunye babejabule kanjani pho kuwelela kulolozwe bese bejwelela ikhaya besuka ekubeni yizigqila qaphelani kodwa kekathi sebewelele ngaphesheya baphila ukuphila kwabo kwakuyinto enkulu kodwa ekugcineni amaqhuma abanga acakwe ngamatshe amathuna baguga futhi bafa baguga futhi bafa bantu bakaNkulunkulu. Kwasekuthi ke ngelinye ilanga kufika liqhawe likhulu elikhulu kakhulu kunawonke uJehova Msindisi uJesu wafika futhi wathi kunokuphila ngaleyo kokufa ngokuba ekhaya likababa wami kunezindlu eziningi uma bekungenjalo bengiye kunitshela ngizohamba ngiyelilungisele indawo futhi ngibuye futhi ngilibuyisele kimi. Futhi leliqhawe likhulu lafika eKadeshi Barinea lalo isihlalo sokwahlulela sethu sonke eCalvary lapho wazethwesa yena ububi bethu sonke futhi wawela umfula eJordani esikubiza ngokufa futhi ngosuku lwesithathu wavuka futhi njengoJoshua ebuya ngaphesheya komfula elethe ubufakazi bokuthi umuntu ofile angaphila futhi futhi wathi ukwenza okwakho qiniseke ngawe ngifune nikhuphukele lapho emzini waseJerusalema futhi nilinde lapho ngizoninika isibambiso sakho ngizoninikeza ubufakazi obubonakalayo idiphozithi futhi bakhuphukela emzini waseJerusalema futhi balinde kwaze kwafika ukuphila kuphakade njengomoya namandla ovukuzayo. futhi namhlanje emva kweminyaka yezinkulungwane ezimbili sisanabo lobo bufakazi obubonakalayo ukuthi sesidlulile kufele sangena ekuphileni. UJoshua wethu ubuyise ubufakazi futhi sisendleleni yethu kuya kulelozwe lesithembiso. Sinambitha iziphiwo zasezulwini zikaNkulunkulu, asibuyisele zona. Abelani, kumangalisa kanjani buka lapho wake wabakhona isityago. Ngihlangane nomfowethu namhlanje waba nokuzwa kuxakile ukuba ajike ngesitalaje esithile futhi ahambe ngendlela. Ngiyakhohlwa ukuthi bekungubani igama lendoda, ingahle ukuba ikhona lapha emhlanganweni. Nokho uma ingekho ngani uNkulunkulu wayemuhle kuyo. UIndiya, iNdiya ingxenye, ungowaseVirginia, umoya ongcwele washo kimi, ngingakusho, ngikhiphe umngami, ngathi yehla ngale ndlela bese ujika ngaleli khona, ngehlela ezansi lapho, oh, kuyenzeka ngaso sonke isikhathi, linda khona lapha, khona-ke ngilinde lapho imizuzu embalwa, wathi jika ubuyele emuva ngale ndlela, futhi lapho ngikwenza, ngihlangane naye. Wathi uPhosh Bhenemi, ngiyakwazi, wathi ngifika eJeffersonville kwesinye isikhathi, futhi ukujola wena futhi wathi ngiwawupheshiya kwezilwandle kodwa ubekade etakiwe empilweni yakhe. Ngimbambe ngesandla yena engazi ukuthi bekenzani futhi ubephethwe yisifo sokuvuvuka kwesibindi. Ngenkathi ngisabile lapho ngimbambe isandla sakhe ukudikiza kwasuka kimi. Ini na uphulukisiwe khona lapho ekhoneni lesitelati baya kuzwa edolobheni lakini. Ngiyazi indoda engubani, ngabe ilapha na angazi. Uma ikhona yona angazi, ithe ibifuna ukubuyela ekhaya. Ngicabanga ukuthi bekufanele ihambe ibiyi indoda eyindiya. Ngicabanga ukuthi yayishade owesifazane omhlophe futhi yayingeyaseVirginia. Futhi ngiyakhohlwa ukuthi igama layo ngubani. Ihlala ezansi lapha ngase loga noma into efana naleyo futhi ibisendleleni yonke iya eJeffersonville kodwa ibe nokuzwa ukuba yenyukele khoneni. Umoya ongcwele uthe yehla ngale ndlela, wo uNkulunkulu ibona umusa nakho lapho khona. Ngingathatha amahora emva kwamahora kunitshela izinto engizibonile zenzeke futhi zenziwe kanjalo. Ngani na uJesu iqhawe lethu elikhulu waya ngaphesheya futhi wanqoba izwe, wanqoba ukufa, wanqoba isihogo, wanqoba ithuna, wavuka ngosuku lwesithathu futhi wathi nginguye owayefile futhi ngiyaphila futhi kuze kube phakade futhi nginezihluthulelo zokufa nesihogo. Lowo ngumnqobi kusukela adabula iveli laba kabili nango emile. Njengoba tata mdala nikhaladi, ngiyaxolisa abangani bami abangamakhaladi phakathi lapha. Wayenikeza ubufakazi emhlanganweni futhi wayengowaseningizimu kakhulu ekukhulumeni kwakhe. Wathi awu, ngifuna ukunitshela nonke okuthize kulobu busuku. Wathi impela angisikho lokho ebengifanele ngibe yikho futhi wathi impela angisikho lokho engifuna ukuba yikho kodwa yodwa into engiyaziyo, angisikho lokho engangivabe ukuba yikho. Ikho ngakho wayefika endawondawo futhi ngithi yilokho nje kulobu busuku. Ngesinye isikhathi sasilahlekile sanweni futhi namhlanje ngokwemukela ubufakazi isithembiso esibuyisiwe idipozithi ensindisweni yethu yaphakade sivukile kufelisaya ekuphileni futhi siyaphila ngaphezu kwaso kuyobanjani lapho sithole inkokhelo ephelele futhi siwele umfula qobo lwethu singene kulelozwe elikhazimulayo na. Kunambitho kukhulu manje u-Abrahama emva kwazo zonke lezi zinto ezimangalisayo wavivinywa ngemuva kokuba esemukele isibusiso. U-Abrahama wavivinywa manje yilapho abantu abehluleka khona. Manje lalelisisani ngempela manje lingakugeji. IBhayibheli lasho ukuthi yonke indodana yenza kuNkulunkulu imele ilaywe ibhaxabulwe ukuthi uma singeke sakumela kulaywa siba ngabantwana bezihlahla futhi hhayi abantwana bakaNkulunkulu. Kufakazela ukuthi ukukholwa kwethu akusikho lokho besithi kwakuyikho, asinakho lokho ebesizisho ukuthi sinakho. Manje sehlela phansi kulokho ngempela kuhle kobuCalvin manje. Ngakho-ke sifanele sikuqaphele lokho.
Now notice every son that cometh to God must be chastened, chastised. The word whipping and cutting to pieces, knock every tree out from under you. See? Try and see if he is the Son of God. Now, Abraham, after he received the blessing, was then afterwards tested.
Manje qaphelani yonke indodana eza kuNkulunkulu ifanele ilaywe ilaywe izwi liyayibhaxabule futhi liyisike ibe yizicucu wayengashaya akhiphe zonke izivumo kholo phansi kwakhe niyabo wamvivinya futhi ukubona ukuthi indodana kaNkulunkulu yini manje uAbrahama emva kokuba esemukela isibusiso khona ke kwakungemuva kokuvivinywa Siyakuphi leso sikhathi na angikakayi ngisho indikimbeni yami futhi sekuyisikhathi sokuvala ningangibekezelele eminye imizuzu eyishumi nanhlanu na asikuthathe nje umzuzwana angeke sisheshise asikho sidingo futhi yini esisheshiselayo na ngithi nje kunenza angifani nabanye balabo bafo abangeke bame ungavele nje kuhelezise umoya usuke kanjalo ngingi ngiyenetha ngifanele ngilinde aze anginikeze khona bukani nowa emva kokuba uNkulunkulu wemenze ukuba shumayele iminyaka eyikhulu namashumi amabili phakathi ngo nezwe elikhulu kakhulu lesayensi yesinale namuhla wo impela bakha izivivane angeke sazakha bakha ibhubesi elikhulu elinekhanda lomuntu eliqoshwe ngetshe angeke salakha bagqubisa imizimba ukuyenza ibukeke ingeyemvelo namhlanje asikwazi kwenza babe nodayi ababengawufaka ezintweni lowo mbala uhlale iminyaka izinkulungwane ezine wawungagaza ushintshe futhi kukhombisile ukuthi babe nempucuko njengoba uJesu athi njengoba kwakunjalo ezinsukwini zikaNowa futhi uNowa kulelozwe lesayensi eshumayela imvula izokuna ezulwini ngoba izwi likaNkulunkulu lasho njalo uNowa wayengumprofethi futhi uma nibona abaprofethi bevuka ungcono nibhekisise kwahlulela kusendleleni yakho Ngakho uNowa eshumayela nabantu bekwenqaba behleke ebusweni bakhe sengiyabona abanye babo bathi lokho akuhlangabezani nemvumelo yethu yesayensi he sengathi ngiyabona into efanayo njengoba injalo namhlanje basho ukuthi ukumemeza nokudumisa uNkulunkulu nokukhala nalokhu lapha okubizwa ngempilo yomgimbi kongcwele nezinto konke kungamadlingozi asetshenziwe akuhlangabezani nemvumelo yabo yesayensi yenzi kodwa ukuhlangabezana neBhayibheli likaNkulunkulu lokho yinto enkulu qaphelani sengathi ngiyabona isayensi iphuma futhi yathi buka mfo buka uthi ukuba ophambene ekhanda buka lapha mina sinomshini rada yokupopola singaciba inyanga noma sithumele iSputnik phezulu lapho akukho nelilodi iconsi lamanzi phakathi kwalapha nalapha ya manje izovelaphi na sengiyamuzwa ndawo ethi uNkulunkulu washo njalo futhi uma uNkulunkulu ethe kwakunjalo unguJehova Jara akahlinzeka amanzi phezulu lapho uNkulunkulu washo njalo kuzokwenzeka noma kanjani omunye wathi uthatha indoda ebulawa ngumdlavuza isithunzi sendoda nansi lapha ngonyaka ozayo indoda enhle ephile saka kwenzeka kanjani na ilalise nginamakhulu alobo bufakazi umuntu usevele uphumile kulempilo udokotela usayine isitatimende ufile ubefile amahora amaningi ngemuva kwamahora futhi uNkulunkulu unikeze umbono futhi uyaphila manje kanjani na ungangibuza ngazi kodwa uNkulunkulu washo phulukisana abagulayo livuse bafileyo nikhiphe amademoni kunjalo noma nini labo gula futhi uNkulunkulu umemezela ukuphulukizwa qhubeka nje nodokotela wakho akakutshele uma usuphilile uzokunika lokho kuzonikeza ubufakazi kuye uma ethi awu sekuhambile konke uthi yakabonga uNkulunkulu ngiyabonga dokotela ngezinsizakalo zakho futhi uqhubeke uhambe niyabo kunjalo qaphelani manje uNowa wathi kukhona imvula ezayo umhlaba wonke uzonikeza nina abantu ababi niphume ah umpedo sinamabandla ethu melusi wethu akasho lutho kanjalo into ngiyona ndala iphambene ikhanda layo yakha le emkhunjini phezulu labo ucabanga ukuthi noma ubani angakukholwa na ngilikilanga uNkulunkulu wathi ngikuzwile ukuhleka usulu kwabo ngokwanele sengilungele manje ngene ngaphakathi futhi lapha kufika izilwane ngazimbili upholi wesilisa nowesifazane umzulini wesilisa nowesifazane imbuza yesilisi nesifazane imfuyo yesilisa nesifazane ubhubezi ingwe konke lokho kuphefumula umoya phezulu komhlaba wangena emkhunjini uNowa wathi leso yisibonakaliso sakho sokugcina futhi babengeke bakukholwa qhubeka wenyuka uhlale nezilwane zakhe ezinukayo nango wayelapho uNowa elalela uNkulunkulu ungakhathaleki ukuthi izwe lathini walalela uNkulunkulu waye ngumprofethi wangena emkhunjini futhi uNkulunkulu wavala umnyango ngemuva kwakhe manje sengathi sengiyabona abanye bamakholo athi yeke emdeleni ahlala azungeza futhi yalalela umlezo kaNowa futhi asusa uchuku niyazi yathi uyazi uthini lelo khehla kungenzeka ukuthi beliqinisile asikhuphuke futhi sime ngakhona lithe lizoqala ukuna uma lo mnyango uvala uNkulunkulu wamtshela ukuthi uyovala umnyango lizokuna asikhuphuke sime sizukeze futhi uma liqala ukuna sizongqongqotha emnyango ngoba uyikhehlele nenhliziyo elungileyo uzovula umnyango ngiyabonga ezinye izikhathi ubuka isithunywa esikhundleni somlayezo uNkulunkulu wavala umnyango kulendaba ukuthi uNowa wayenenhliziyo elungileyo kanjani kwakunguNkulunkulu owenza ukuvala nokuvula noma yini ayifunayo futhi problem kuphela into hlezi lapha phansi kholeni yehla futhi uyiphilise sizo kholele kuphiliseni kukaNkulunkulu lowo ngudeveli ufanayo omunye washo ngenkathi bebeka indwangu izungeze ebusweni bakhe futhi bamshaya phezulu ekhanda enkantolo wathi uma ungumprofethi sitshele ukuthi ubani okushayile manje sizokukholwa akenzi mahlaya kunoma yimuphi umuntu uma uyindodana kaNkulunkulu uphendula lawa matshe abe yizingwa uma uyiyo wayengakwenza kepha akenzi mahlaya kunoma yimuphi umuntu uma uyindodana kaNkulunkulu yehle siphambanweni abefundisi wayesho lokho nebo akenzi mahlaya kunoma yimuphi umuntu wenza njengoba nje uyise amkhombisa futhi akukho kunye yilokho akusho uJohane ongcwele wesihlali vesi leshumi nesishiyagalolunye indodana ingenze lutho ngokwayo kuphela lokho ebone uyi isekwenza nakho lapho khona qabelani sizokhuphuka futhi sime sizungeze umkhumbi uma liqale kune ngiyacabanga uNowa wathi wangena oqwembeni lokuqala wakhuphukela phezulu oqwembeni olulandelayo izinyoni kusukela ezintweni ezinobizolayo kuye phezulu ehhovisi elilandelayo kusukela ekulungisisweni kuye phezulu ekungcolisweni izinyoni khona ke wahamba esuka kulokho waqhubekele empaphathizweni kamoya ongcwele lapho iwindi lalikhona lapho kukhanya kwakungangena khona ngenyukela ezulwini ngahlala phansi ngathi kulungile mndeni nina eningenayo lapha nami ekuseni sekuba yileyithi kule ntambama manje manje uNkulunkulu wavala umnyango ezansi lapho ekuseni kuzoba nobumnyama phezu kwawo wonke umhlaba ekuseni izimvula zizokuna futhi umkhumbi uzontanta usuke futhi uNkulunkulu uzonciphisa zonke lezo zoni ezinonya ezingawukholwa ngumlayezo zonke zilindele ngakusase kuseni wavuka wabuka ngaphandle kuhle futhi kuyakhanya wahamba wangena emkhunjini bangaka waziyo ukuthi wangena ngalubu usuku na usuku lweshumi nesikhombisa lukaMay lapho uNowa wayeneminyaka engamakhulu ayisithupha ubudala usuku lweshumi nesikhombisa lukaMay iphepheli lasho njalo futhi lapho engena usuku lweshumi nesikhombisa lwedlula ilanga liyaphuma lishisa njengoba lalihlala lenza sengathi sengiyababona bathike emdzeleni bethi ha ngilitshelile bekungekho lutho kukho yini enizila zilela nonke phezulu lapho nade dani kulowo wakunjalo awu ngiyacabanga ukuthi kwakunjalo kodwa nebo kukhona umuqa ohlukanisayo odwetshiwe phakathi kokukholwa nokungakholwa futhi kuphakathi kokuthi uza ngohlangothweni lodwa noma olunye futhi kunesikhathi lapho wemukele ukubizwa kwakho kokugcina ngakho-ke usuku lwesibili ukuphoxeka kunje kokuyi kokuNowa nebandla lakhe lapho ayebatshele ukuthi uNkulunkulu uzobhubhisa umhlaba kodwa niyazi ukuthi walinde isikhathi eside kangakanani na izinsuku ezisikhombisa akwenze kangaka lutho kuvivinywa kwase kuthi ke ngosuku lwesishiyagalombili kwaba khona ubumnyama phezu komhlaba wonke, amathonsi amakhulu akuqala kuwe vela esiphakaphakeni, amanzi aqala ukuthululeka futhi imithombo yabhoboka, imigwaqo yagcwala amanzi, abantu bangongqotha emnyango, kodwa Noa wayengabezwa ngisho nokubezwa futhi wantanta ngaphezu kwequma eliphakeme kunawo wonke, futhi bonke ababengaphandle komkhumbi babhubha.
To see if he tried to climb out the window or something after he had already made
it. Abraham was thinking of Vivian. Manje babe nesibonakaliso sabo sokugcina, khona ke umzimba wabo waguqulwa futhi ngokusheshsha, uyisaka omncane wabonakala enkundleni, umfana omncane othandekayo ngumJuda. Ngingacabanga ukuthi emva kwezinsuku ezisishiyagalombili wasokwa kanjani lowo mama osemncane iminyaka eyikhulu budala, kanjani ukuthi uAbrahama ikhulu leminyaka budala, noma yena wesifazane namashumi ayisishiyagalolunye naye wesilisa neminyaka eyikhulu ukuthi babe kanjani cishe eminyakeni engamashumi amabili bejabula lo mfo omncane wayemuhle kanjani. Futhi niyazi uNkulunkulu wathi manje ukwenza abantu ezinsukwini ezizayo inzalo ka-Abrahama bazi inzalo yakho iyazi ukuthi ngiyasigcina isithembiso sami kunoma yimuphi umuntu oyobambelela ezwini lami, ngizomnikeza isivivinyo. Lapho umfana omncane eseneminyaka cishe eyishumi nane udala, sengathi ngiyabona izinwele ezincane ezimahlikihliki namehla amancane amahle. Oh, wayejabule kanjani lowo baba nomama. Niyazi ukuthi unjani wena mzali ngomntwana wakho, umntwana oyedwa vo. Khona ke uNkulunkulu wathi ku-Abrahama manje wayengeke kutshele uSara, ngoba uSara wayeyisitshe sibuthakathaka. Futhi ngakho ke wathi Abrahama, ngifuna uthathele umfanyana engikunike yena, loyo engizokwenza ubaba wezizwe eziningi ngayo, futhi ngifuna umthatha umyise phezulu entabeni engizokukhombisa yona kulobu busuku embonweni, bese umbulala lapho, ubhisa lona kuphela ithembele likhona lakhe ukuba abe ngubaba wezizwe, ukuze uNkulunkulu agcine izwi lakhe. uNkulunkulu wathi ngikwenza ubaba wezizwe, uye walinde manje yonke le minyaka waze waba neminyaka eyikhulu budala, iminyaka eyikhulu leshumi nane budala, futhi nangu umfana omncane manje, futhi ubufakazi kuphela nabo ukuthi ngizoligcina izwi lami, kubhuka futhi ububhubhise, ngisazokwenza ubaba wezizwe ngalo mntwana. Futhi u-Abraham wathi akangabazanga ngezithembiso zikaNkulunkulu, wayazi ukuthi wamemukela njengovela kwabafileyo, wayazi uma uNkulunkulu wathembisa kanjalo wayengamvusa kwabafileyo, futhi khona ngezi inzalo ka-Abraham na. Futhi elilodwa elincane iphutha lesayensi yezenkolo lingasakazeka endleleni ukuba ube ngothandwa yibo bonke abesilisa labesifazane. Hambani niye kuyo esikhundleni sokuhlala nezwi, ngiyalidabukela. Enye inhlangano enkulu kusho ukuthini lokho kuNkulunkulu na? Uzoyishanela ayisuse kanjalo, uyadeda kuye, ubekwenza selokhu bahlela yilowo nalowo wabo, futhi kuzohlala kunjalo, hhayi abantu ngabanye phakathi lapho, kodwa inqubo inhlangano imelele noNkulunkulu. Lonke ibandla elihleliwe lingumama noma indodakazi yenhlangano yekatolika, iBhayibheli lasho njalo, isambulo seshumi nesikhombisa, isifebekazi sidala namadodakazi aso ayisifebe. Kunjalo impela, sinayo hlezi khona lapha manje phezu kwesizwe sakithi. Ngiyanijabukele nina mademokrati amahle enithengise ngamalungelo enokuzalwa. Kulungile, sizoshiya lokho kuhambe ngize ngibuye. Qaphelani, ngishiya yisikhathi uKristu wenu akasho kuningi kini kunepolitiki yenu na? Nifanele nenze lokhu u-Abraham Lincoln akusho.
All right, notice.
Kulungile, qaphelani, siyaqhubeka. Manje uNkulunkulu wathi, thatha umfo omncane menyisele lapho esiqokweni sentaba. Manje nifuna ukwazi ukuthi u-Abrahama wayeyinsizwa yini noma qhabo na? Wahamba uhambo lwezinsuku ezintathu nomntwana nezinkuni nenyeku kanye nembokolo. manje noma yimuphi umuntu into ayitshelekile ngangivamise kukata izintambo zikagesi ngangivamise kuhamba ngezinyawo ngenkathi ngisengumcaphi wezinyamazane futhi ngangihamba kalula amamayela angamashumi amathathu ngosuku futhi sinophethiloli wezinyawo sikubiza kanjalo kepha lawo indoda okokuhamba kwabo kuphela kungezinyawo noma ukugibela embongolo futhi lapha babenembongolo encane ihamba kancane futhi singayishi ya futhi wayelapha uhambo lwezinsuku ezintathu futhi kholeke waphakamisa ikhanda lakhe wabona intaba ekude nokho kumele ukuthi wayeqhele cishe kamamayele ikhulu empucuweni emuva lehlane manje lalelani futhi qaphelani kholeke wathatha izinkuni futhi wazibeka emhlane kaIsaka isiphambano indodana kaNkulunkulu eminyakeni kamuva futhi uIsaka wathwala izinkuni wakhuphuka intaba ayezobeka kuzo enzela umhlatshelo kubikezela ngaphambili uma uNkulunkulu abikezela lokho ngaphambili ncamashi umkaloti ungaphenduki futhi ubuke emuva ezintweni zezwe yonke leyo mifanekiso nezithunzi kuphelele yebo khumbulani uEva khumbulani umkaloti khumbulani uloti qobo lwakhe wena ndoda khumbulani uAdamu wanikela kumkakhe uloti indlela efanayo qaphelani ngiyanitshela nje njengomfoweni isikhathi sesihambile kunoma nicabanga
Going up the hill, and he got
suspicious. And he looked at the hill. He said, "My God." Futhi yena wathi ngilapha ndodana yami wathi nazi izinkuni futhi nakho konke yonke into yomlilo kepha iphi imvu yomnikelo wokushiswa na
God will
provide for himself the sacrifice. Kwenza kanjani na angazi kodwa unguJehova Jaira
got up the top of the hill rolled up the rock put the wood on
wenyukela sinqongweni sequma wagimca idwala wabeka izinkuni emadoleni futhi wazokhela kumlilo wathi Isaka ndodana yami iphenduka wathatha intambo okhalweni lwakhe wabopha izandla zakhe nezinyawo zakhe uIsaka walalela njengoba uKristu wabanjalo kufeni wambeka phezulu ebhlokweni wakobela emgodleni wakhe wahosha umbeza omkhulu wawulola izikhathi ezimbalwa ebheka phezulu ngasesibhakabhakeni akangabazange izithembiso zikankulunkulu ngokungakholwa kodwa wayeqinile azi ukuthi wayemamukele njengovela kwabafileyo eqinisekile ngokugcwele ukuthi uma unkulunkulu esho njalo kuye ukuba akwenze wayengamvusa kwabafileyo lo ngu-Abrahama futhi leyo yinzalo emva kwakhe uma leyo kwinzalo yemvelo ifanele ukuba njani inzalo yasebukhosini na akangabazanga lokho uNkulunkulu wakushoyo uNkulunkulu uzokwenza azi ukuthi wayeqinisekile ngokugcwele ukuthi lokho uNkulunkulu akwethembisa uNkulunkulu wayekwazi ukukwenza walelo mesa amehlo amancane amnyama kaIsaka omncane ebuka leyo nsinga ebukhali lapho eyigijimisa etsheni wafinyelela emuva waphonsa ngemuva izinwele ezisongi ngileza suke ebusweni bakhe odonsayela owemuva isilevu sakhe esincane waphakama ezinyembezi zehle ebusweni bakhe kanjalo azi futhi akangabazanga isithembiso sikankulunkulu waphakamisa isandla sakhe ukubhokoda ngommeza empinjeni wendodana yakhe uqobo futhi lapho esekwenzile iphimbo likankulunkulu lamemeza futhi labamba isandla sakhe lathi Abrahama Abrahama bamba isandla sakho ngiyazi manje ukuthi uyangithanda wayenzani na enikeza ubufakazi yenza Ni kaAbrahama emva kwakhe.
Stay your hand. Don't harm this child. I know that you love me.
Bamba isandla sakho ungamlimazi lomntwana ngiyazi ukuthi uyangithanda cishe ngalesi sikhathi u-Abrahama wezokuthize ngemuva kwakhe futhi wabuka futhi kwakukhona inqama leyo yimvu yeduna ebanjwe ngezimpondo zayo okhuleni nasezihlahleni u-Abrahama wahamba wathatha inqama futhi wayibulala esikudleni sendodana yakhe yavelaphi leyo nqama na usemama yeleni ayikhulu kusuka ebucweni ngani izilwane zasendle beziyoyibulala ukube yayibonakala emuva lapho impela yiyizilwane ezivuyayo yavelaphi na futhi ngaphandle kwalokho iphezulu esiqongweni sentaba lapho kungekho khona utshani noma amanzi futhi u-Abrahama wacosha wonke amadwala nxa zonke lapho kwakukhona ukwenza i-altare yavelaphi wakungesiwe umbono yopho umbono awobi haleluya uJehova Jara wayezibonelele yena uqobo mhlatshelo
when God took at his word he is able to provide whatever he has need of God Jehova Jara still is Jehova Jara tonight
Lapho uNkulunkulu kuthethe izwi lakhe uyakwazi ukuhlinzeka noma yini ayidingayo uNkulunkulu uJehova Jara useguJehova Jara kulo busuku unomhlatshelo osuvele ohlinzekiwe unebandla elihlinzekiwe unesithunge esihlinzekiwe umoya ngcwele ulapho manje uJehova Jara Nkosi izihlinzekele yona uqobe iBhayibheli umoya ibandla umlayezo sithunywa futhi ihora selifikile manje lokuthi ibandla lihlitshwe futhi linyiswe ekhaya uJehova Jara uzohlinzeka imizamo okuthatha lelo bandla liphume kulo mhlaba ngokuguqula le mizimba yethu ebuthakathaka futhi ayenyusele enkazimulweni uJehova Jara ukuza kwenzeka kanjani kulolu suku lwesibodeni njengalo lo esiphila kulo ukuthi lezi zinto ziyoba njani na ubhili indodana yami noma ngabe ukuphi nami ngangisendiya amaduzane nje futhi ngacosha iphepha lapho ngehle emkhunjini izinkulungwane ezazimi lapho nezimbali ngezinqwaba ngenkathi zifika ngaleyo e-church motel babe nephepha libekwe lapho ngesingisi futhi ngibone isiqeshana esikhulu kulo sathi kufanele kube yisibonakaliso ukuzamazama komhlaba sekuphelile kwakuyini inkinga na awu cishe ezinsukwini ezintathu noma izine ngaphambi kokuzama zama komhlaba okukhulu njengoba nifundile ngakho zonke izinyoni ezincane ezazihlala emadoleni endiya abanalo uthango njengoba sinalo eCalifornia United States benza uthango lwabo ngamadwala abawacoshayo futhi izinyoni ezincane zakha isidleke sazo kuwo benza imibhoshongo emikhulu nezinyoni zakha izidleke zazo kuwo futhi zonke izinyala ezincane ezinsugwini ezitha zibe mbili ngaphambi kokuza amazama komhlaba zandiza zasuka ezindongeni futhi ngesikhathi sakusihlwa noma phakathi nemini lapho kushisa izimvu nezikomo ziyoma ngaphansi komthunzi wodonga nomboshongo ukuzivimbele elangeni elishisayo kodwa izinsuku ezimbili izinkomo nezimvu azizange zizodongeni zama ngaphandle phakathi nensimu zancikana okwenduduzo Kwaseke kufika kuzamazama komhlaba kwazamazamisa lezo zindonga zawaphansi futhi khona ke izinyoni ezincane ziqala ukubuyela emuva izinkomo zisuka entsimini kwakuyini na uNkulunkulu ofanayo ongabiza izimvu nezinkomo nezinyoni zingene emkhunjini ukhombisa ukuthi unguNkulunkulu ofanayo namuhla ongabiza izilwane zakhe zisuke futhi uma engakwazi ukuhola isilwane ngokuzibonela kwemvelo bekufanele kakhulu kangakanani-ke ukuba ibandla likaNkulunkulu ukuba lisuke lezi zindonga ezinkulu ezenziwe ngumuntu nezimfundiso zamabandla iBhayibheli lizokuwa ngolunye lezi zinsuku uJehova Jara uzihlinzekele yena uqobe indawo yokuphumula enzela wena ndiza usuke emibhoshongweni yezwe Ndiza usuke ebukhazikhazini beHollywood amabandla azama ukubahleka ecobezela ivangeli licobezela iHollywood iyacobezela ivangeli liyakhazimula iHollywood icobezela ngokukhazikhazi isonto likhulu licobezela ngemfundo futhi ibandla likaNkulunkulu ophilayo likhazimula ngokuzithoba nobumnandi kanye nomoya ongcwele kukhona umningi umehluko phakathi kokukhazimula nokucobezela
He's here now.
Ulapha manje uJehova Jare uzihlinzekele yena uNkulunkulu kaMvuseli u-Abraham abatshwana kulamatshe uma amahlelo engeke limukele uNkulunkulu angelethe abantwana bakhe abavele emigoqeni izifebe ezivele emahotela akavuse noma yini ayifunayo kodwa uma uNkulunkulu ehlinzeke umlayezo kukhona umuntu othile ndawo ukuba awemukele uJehova Jaira, inkosi izozibonelela yona umlayezo, inkosi izozibonelela yona isithunywa, inkosi izozihlinzekela yona ngendlela yayo uqobo izibonakaliso ebandleni, hayi kujoyina ukufaka amagama eni ezincwadini, sizokuningi namuhla ngezinqumo, izinqumo eziningi kakhulu, usiza ngani ukunqobelanisa amadwala uma ungenayo umbazi wamatshe lapho ukuwasika futhi awabumbe abe amadodana namadodakazi kankulunkulu na usiza ngani kubani namahlela abakhulu akhiwe ngezinkulunkwane uma kungekho muntu lapho nenkembe bukhale sikadakazombili kankulunkulu ukuba bumba baphume babe abantwana bangempela bakankulunkulu na usuka mane ubashiye ngaphandle lapho abakhona amen. Unkulunkulu hayi Methodist hayi njenge Baptist Katolika uNkulunkulu azihlinzeka yena uqobo umeze ukubumba abantwana bakaNkulunkulu amadodana kaNkulunkulu amen uJehova Jaira inkosi izozibonela yona futhi kwenzile mkholweni futhi niphile asikhothemise amakhanda ethu umzuzwana nje.
Gracious God, the ever-living God, be merciful now unto us and give unto us
uNkulunkulu namusa uNkulunkulu philayo njalo njalo yiba nomusa manje kithi futhi siphe umusa wakho asifanelekile baba noma yini leyo obungasenzela yona kepha asivumi ukuthi sifanelekile kodwa sikhathalele ubizo luvele kuNkulunkulu siyakhuleka baba ukuthi uzosibumba kulobu busuku sibe ngamatshe azokwenela ethempelini likaNkulunkulu ngokufika okukhulu kwenkosi uJesu ethempelini layo siphe khona baba.
Forgive we sinners of our shortcomings.
Sithethelele thina zoni ngephutha lethu yembulakithi izwi lakho sikhombise indlela yokuhamba sifundise o baba uNkulunkulu kwangathi singayimukela futhi uma kuphambene nezwi siyazi ukuthi nguthisha ongalungile.
The Holy Spirit is our teacher. He wrote the word.
Umoya ongcwele ungutisha wethu waloba yizwi futhi angeke afundise lutho ngaphandle kwezwi futhi siyakhuleka ukuthi uzokwenza kubonakale kithi kulobu busuku enhliziyweni yethu siphe khona uNkulunkulu.
I with our heads down, our eyes closed.
Manje amakhanda ethu ekhotheme amehlo ethu evaliwe umusa kaNkulunkulu mawuphumule phezu kwethu ngumkhuleko wami othobekile noqotho kholwane nje manje ningangabazi ngabokhona sekhiweni engaziyo ukuthi ukhona abesilisa labesifazane ongamazi yena ongakaze awamukele umhlatshelo wakhe ohlinzekiwe inkosi uJesu njengomsindisi wakho na awumazi na ungahle ngokuhlakanipha ucabanga ukuthi uyamazi kodwa umuntu angeke abone uNkulunkulu aze azalwe kabusha ukubona akusho awuboni ngamehlo akho ubuka ngamehlo akho ukubona ukuqonda ubuka kulo ngqo bese uthi angiliboni uqonde ukuthi awuliqondi awusoze wazi ukuthi sikhuluma ngani uze uzalwe kabusha awukaze ube nalelo lwazi lokuzibonela na namakhanda enu ekhotheme manje namehlo enu evaliwe ungasiphakamisa isandla sakho bese uthi futhi Branham ngikhumbule emkhulekweni kulobu busuku ngikhole ukuthi samukela umlayezo wethu wokugcina usuku lushabalala ngokushesha futhi ngiyabona ukuthi lokho okushilo ebhayibhelini kuyiqiniso ngoba ngilifundile ibhayibheli ngiyakholwa ukuthi yihora ukuthi sifanele size manje futhi kimi ngenza ukuma kwami manje njengenzele uKristu uNkulunkulu akubusise uNkulunkulu akubusise uNkulunkulu akubusise uNkulunkulu akubusise uNkulunkulu akubusise uNkulunkulu akubusise wena kuhle phezulu kuvulando sesitezi izandla phakamisa nje isandla sakho uthi mina njengoba uJoshua asho mina nendlu yami siyo yikhonza inkosi kulungile omunye na ngilindile nje uNkulunkulu akubusise emuva lapho ngiyasibona isandla sakho uNkulunkulu akubusise phezulu lapho uNkulunkulu akubusise uyakubona phezulu le kuvulandi osesitezi uNkulunkulu akubusise phezulu lapho mnumzane into enkulu kunezo zonke owake wayenza empilweni yakho khona kanye kuvulandi osesitezi ophakathi lendawo uthile phakamisa isandla sakho phakathi lapho mhlawumbe angikaze ngibone isandla phakathi lapho kungahle othize kulovulandi osesitezi omaphakathi phezulu ngenhla na phakamisa isandla sakho bese uthi futhi Branham kimi ngifuna ukumkhonza ngiqotho uNkulunkulu akubusise uNkulunkulu akubusise uNkulunkulu akubusise indoda encane kuvulando sesitezi ngakwesokudla uthile phakamise isandla sakho lapho bese uthi futhi Branham mina kimi ngiyazi ukuthi kunjalo angimazi uNkulunkulu kodwa ngifuna ukumazi ngifuna ukuqiniseka ngiyabona ukuthi angeke ngikwazi ukuthatha ishansi angisoze ngabuyele emuva futhi indlela esihlahla esincike ngayo yileyo ndlela esiwa ngayo umbhalo yasho ungaweli ohlangothini oluse leleni ngalungile ungakulungisa kulobu busuku khumbule inqobo nje uma likhona iphakade futhi alikaze liqale futhi alisoze laphela kodwa uba ingcenye yalo uzohlupheka noma uzophila ngenjabulo wazi kanjani ukuthi uzophila uze ufike ekhaya na uthi ngisemncane kabi ngisanda kuthola nje umlayezo sikashaneni yesedlule nenekazi eliselincane esifundazweni sami livele lajika imigwaqo ngokung lungile laqala kubhema osikiliti belitsheliwe nguNkulunkulu kodwa belingenakulalela iminyaka eyishumi nesithupha kudala beliphuma kwelalo qabo iminyaka eyishumi nesishiyagalombili budala liphuma nje emfundweni yasesikoleni yesiphakeme futhi latshelwa lizama ukwenza okulungile kodwa laqala nezikejane zingalungile umbani walibulala khona lapho maduzane nje indoda ayikhalathi yeshi report yasukuma futhi yathi ayikho into ethiwa uNkulunkulu yahlambalaza nje yathi abayilutho ngaphandle kwezigejane zabagingqika abangcwele umbani wayibulala bayithatha bayise ethuneni futhi ngenkathi bengcwaba leyo ndoda nakho kunyuka ifu elincane futhi umbani washaya ibhokisi futhi wayikhipha ebhokisini uJehova uNkulunkulu yathukuthela ngiyazi unguNkulunkulu olungileyo kepha unguNkulunkulu wokwahlulela futhi usabuka uyazi uma ungenaye uNkulunkulu phakamisa isandla sakho uthi ngikumbule futhi Branham usakhuleka uNkulunkulu akubusise nenekazi uNkulunkulu akubusise ndodana kunjalo woza ngiqophabili uNkulunkulu akubusise kunjalo nsizwa uNkulunkulu akubusise emuva lapho ucela uNkulunkulu somandla baba wethu wasezulwini manje ubabonile uyazi kube khona izandla ezingamashumi amabili noma amathathu eziphakamile ukuthi bafuna wena njengomsindisi wabo uNkulunkulu siphe lokhu khona manje nje ngibanika lelizwi washo wena uQobo ozwa izwi lami ngenze okuhle okwedlula konke bengingakwenza ngalo Nkosi ozwa amazwi ami futhi akhole ngongithimileyo inokuphila okuphakade futhi akayikuye kwahleleleni kepha usedlulile kufeni wangena ekuphileni into emangalisa kanje pho ukucabanga lokho uma izinhliziyo eziqotho ngemuva kwalezo zandla zikuqondile ngempela lokho okuthile nje kwenzekile manje wena wathi oyongivuma phambi kwabantu ngiyakuvuma phambi kukababa wami naphambi kwezingelosi ezingcwele mabazi ukuthi wena lapha Nkosi ngiyakhuleka ukuthi uzosipha khona sizwe siyizinceku zakho Nkosi egameni likaJesu kulungile phakamisa ikhanda lakho niyakholwa ukuthi uJehova Jara na niyakholwa ukuthi sisezinsukwini njengoba kwakunjalo izinsukwini zikaLoti na izinsuku zikaNowa na niyawukhumbula umlezo ukugcina na ngabe kukhona umuntu lapha okwesikhathi sabo sokuqala na phakamisa isandla sakho abaningi ngiyacabanga ukuthi umfoti Boilers usenichazelile nizwile ngomhlangano ngaphambili okwenzekile phakamisani izandla zenu uma nizwile uma ningakaze nikubone nikuzwile nje kulungile manje ngiyisihambi kubantu lapha abanye benu bantu abane ngathazo khulekani kuNkulunkulu futhi lithi kuNkulunkulu ngihawukele ngiyakula umfowethu Branham akangazi kodwa ngiyezwa ukuthi ungumpristi omkhulu ongathintwa ngokuzelwana kubuthakathaka bethu bangako kwaziyo khona futhi unguye izolo lomuntu laphakade niyakwazi lokho na amen awu manje uma ingumpristi omkhulu ofanayo bengaziphatha kanjani uma umthintile na ngendlela efanayo ayenza lapho wesifazane onomopho emthintile waphenduka futhi wamtshela ukuthi umopho wawuyini futhi wamtshela ukuthi ukukholwa kwakhe kwakumsindisile kunjalo na unguye ofanayo kulobo busuku uma ningamkholwa ngendlela efanayo ayeyiyo ngalo nkathi niyamkholwa ngaleyo ndlela na manje buka ngapha kimi njengoba uPetro noJohane basho esakweni elihle sibuke lokho kwangesikho ukuthi babukele noma yini kodwa buka lokho ababekusho asiqale kusukela ngalapha ndawo ndawo buka ngapha futhi ukholwe ngayo yonke inhliziyo yakho futhi uthi Nkosi Jesu ngiyakukholwa futhi ngifuna ukuthi into ingubo yakho khuluma kumfowethu Branham futhi mazise ukuthi yini kathazo yami ngizokukholwa uma uzokwenza ungakwenza na manje nansi into enesibindi ngingalokotha kanjani ngenze into enjengaleyo na bekungaba into engalungile ngami ukwenza inselele njalo ngike ngakuphosela inselele lokho phambi kwabantu abayingxenye yezigidi ngasikhathi ngingakwazi ngisho ukukhuluma ulimi lwabo kodwa akazange angenzele phansi kanti na wakwethembisa lolu yizinsuku zokugcina futhi wakwethembisa lokho futhi nakho lapha ngiyazi bangani nibe nokuningi ukuba kunilimaze nibe nokuningi ukuzifanisa nomunye ngokwenyama kodwa nje ake ngisho into eyodwa kini hayi okwenzuzo yami kodwa okwenzuzo yenu bahlala njalo benalokho kodwa uNkulunkulu akakaze abe nababili emhlabeni ngesikhathi esifanayo akakaze akwenze kodwa khumbulani nje kuningi ukuzifanisa nomunye kodwa kukhona uNkulunkulu wangempela kukhona umoya ongcwele wangempela kukhona umlezo wangempela kaNkulunkulu futhi lokho ukuthi uJesu Kristu wafela izoni waphinde wavuka kwabafileyo futhi usebuyele emuva kumuntu kamoya ongcwele ukwenza umsebenzi ofanayo ebandleni lowo awenza ngenkathi wayelapha manje izwi likaNkulunkulu alikusho lokhu na kumaHebheru lathi isahluko sesine iBhayibheli lasho ukuthi izwi likaNkulunkulu libukhali linamandla kunenkemba esikanhlangothi zombili lisika lehlukanise elisika kokubili okuzayo nokuhambayo ngisho nasemkantsheni wethambo futhi ladlulela imicabango nezizindlo zenhliziyo ngabe kunjalo na ingaleso sizathu Jesu wayengama ngaphambi kwezithameli futhi azitshele labo bafarisi bathi ungubhelizabhule futhi waphenduka abazange bakhulumele phezulu kodwa wabatshela ingaleso sizathu engamtshela wesifazane ngomopho wakhe watshela wesifazane ukuthi wayekade namadoda futhi ngenkathi esekwenzile lokho khona-ke wathi ngani leso yisibonakaliso sikaMesiya niyabona manje ukubuya ukubonakala kukambe siya phakathi kwabantu ngumoya ongcwele ulungiselele ibandla ngifuna niphendule ikhanda lenu nibone lowo wesifazane omncane elulekela ngapho ephakame emuva phezulu ehlezi khona phansi lapha na niyakubona lokho kukhanya phezu kwakhe na uphethwe ngumfuthi wekazi ophakeme kunjalo ugqoke ingubo ehlaza sibhakabhaka uthi ukugqoka izibuko ebusweni bakhe ngomzuzwana wokugcina noma imibili ubelokhu ezwa ngokuxakile ngempela umuzi ofudumele engakuye kunjalo manje umfutho wakho wekazi ophakeme obukade kukhathaza kakhulu ususukile uyakwemukela na phakamisa isandla sakho uma ukwemukela uthinte ini na umpristi omkhulu manje hamba ubuze inenekazi angikaze ngilibone empilweni yami angazi nokukodwa ngowesifazane kodwa lelo yiqiniso bengiqaphela lokho kukhanya ngenkathi kuhambe kwanqamula lesi izethameli kuhambe kwanqamula ngqo futhi kuyabuya ukukhanya okukhazimulayo
Arthritis.
We are calling a sifo samathambo inkathazo yesinye izifo ezinhlobonhlobo ukwethuka ubuthakathaka kunjalo awusuye owalapha indawo encane ebizwa nge-West Point kunjalo uyakholwa ukuthi uNkulunkulu angangitshela ukuthi ungubani Nkosazana Hardwick kunjalo uma kunjalo sukuma ume ngezinyawo zakho sekusukile uJesu Kristu uyakusindisa uyakholwa na abantu babuka ngemuva ngakho nako kuhlezi ninikazi khona lapha bukani lokho kukhanya kuse lokho kubambile phezu kwakhe anikuboni lokho na nako bukani nako naleyo ndoda ayihlezi khona lapha ikibuka isifo samathambo ikholwa ngayo yonke inhliziyo yayo uNkulunkulu uzokusindisa mnumzane nawe siyizihamba omunye komunye kodwa hayi kuNkulunkulu leli nilikaze emuva khona lapha liphethe ikhanda uNkulunkulu ungalivumeli likugeje wo uNkulunkulu ngiyacela Nkosazana Mothini kholwa yinkosi uJesu Kristu ukuphulukisile kulokho kuphathwe ikhanda niyabo ubengeke amvumele edlule ngifuna ukukubuza kuthile izolo busuku lapho ngikhulume kuthile sekweni mayelana nokuphathwa ikhanda kwabo ubunokuzwa okuxakile ngempela futhi ubuzibuza ukuthi ngabe lowo bekunguwe noma gabo akunjalo na phakamise sele sakho angifundi wona umqondo wakho kodwa ngikutshela ubukade ukucabanga kunjalo namuhla ubefuna ukuqiniseka ukuthi bekunguwe kuzosuka kuwe manje ukukhola kwakho usindisile haleluya bukani leli nenekazi lihlezi lapha ligqoke ingubo eyisikoshi unalo ikhadi lomkhuleko nenekazi na hlole lapho uyakholwa ukuthi izibholo zizosuka zisinde na uyakholwa na phakamisa sala sakho uma kuyilokho okungalungile ngawe kulungile kholwa ngayo yonke inhliziyo yakho futhi uphulukiswe uyabona ukuthi kuyini kimi na nenekazi khona ngemuva kwalo liphakamise isandla salo nokuncane qhabo lesibili uva lapho eligqoke ingubo encane bukeke iluhlaza satshani liphethwe inkathazo yenhliziyo yebo uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uzokusindisa na lokho kuhle kuhle kakhulu uzokwenza uma nje uzokukholwa inenekazi lesibili ngaphezulu kusuka kuwe unkosikazi Dillman lapho uma ukholwa ukuthi uNkulunkulu uzokuphilisa kuleyo nkathazo yesisu unkosikazi Dillman ikholwa futhi uzoba naso isisu sakho isisu esiguliswa imizwa kube nawe isikhathi eside ikakhulukazi selokhu ube nokuya esikhathini ube nezinto eziningi okukubangela inkathazo eningi kodwa yasekuphelile manje uma lezo zinto ziqiniso vele nje uvayizelise isandla sakho kubantu ukuze bezobona uma ngizihambi kuwe kubeka uvayizelise isandla sakho uJesu Kristu yakusindisa niyakhola na kuyini na uJehova Jara inkosi izibonelela yona umhlatshelo manje ezethameni zonke ziba uhlobo olufana nokufipheleyo kimi uJehova Jara uzihlinzekele umhlatshelo wenu nonke niya kukhola na manje ninalapha eniphakamise isandla senu yenyukelali lapha futhi nime lapha umzuzu nje nizokwenza na uJehova Jara uzibonelele umhlatshelo phakamisa isandla sakho wena okukholwayo ubonile lapha futhi uyazi akunakwenzeka kuyinto ethile bukani laba bantu bangaka babiziwe ngisazi manje mhlawumbe abayisikhombisa abayisishiyagalombili noma abayishumi noma ngabe bekuyini lowo obiziwe bekungalokhu nje kuqhubeka kodwa ngizela amandla ngifuna wena uze wamukele uKristu njengomsindisi wakho ungaphakama manje futhi uze ngenkathi sisacula ngiyeza Nkosi ngiyeza manje kuwe ningaphakama manje futhi nikhuphukele lapha nina eniphakamise isandla senu sikhashaneni lesedlule na futhi nime nizungeze ialtare lapha futhi nikhombise ukuthi aninamahloni ngoKristu nisebukholeni bakhe uzani manje futhi nifakazise kubantu ukuthi ngempela nikuqondile ukuthi nifune uku kunjulwa uNkulunkulu futhi nimemukelile njengomsindisi wenu khuphukani manje zonke sisama futhi sicula ngiyeza Nkosi ngiyeza manje kuwe ngigeze ngihlanze egazini elakeleze liphume eKhalvari Uzani niphume manje wozale zansi lapha ngcosi izokhuleka awusoze wasondela kuye lapho uhamba ngiyeza manje kuwe ngike Ngizani ngoli phume kuvulane sesitezi kunjalo woze ngiqophansi yima khona lapha yiba yimanje wathi uma niyo ngivuma phambi kwabantu lowo ngiyomvuma phambi kukababa wami kepha uma unamahloni ngami ngiyobana amahloni kawo kumulani ibhayibheli kusukela kugenesise kuye ngale sabulweni wozani manje abasha nabadala nizoza na lungu lebandla noma usilo woza manje uzoza na yemukela uKristu ngenkathi usesebukhoneni bakhe Ngiyeza Nkosi, ngiyeza manje kuwe, ngigeze ngihlanze egazini, elakhe leza liphume eKhalvari. Kubekani nje nicula. Lelani niyangikholwa ukuthi ngingumprofeti wakhe na angizange ngikuvume lokho ngaphambili ngiyakholwa ngimena abantu abaqondayo nabaziyo ngizama ukukuthola kini kunabantu phakathi lapha abazisho uKristu bebefanele babe khona lapha woza angeke na Ake nginibuze nizoke kanjani na anisoze nemukele ezinye izibonakaliso lokhu yikho isho kanje inkosi umprofeti kaNkulunkulu angake enze isitatimende esinjalo uma bekungesile iqiniso na nemukela isibonakaliso senu esikhulu kunazo zonke futhi isibonakaliso senu sokugcina ngaphambi kokubonakala kukaKristu uzani Isizathu ngisho lezi zinto angikazi ngikusho lokhu kunoma yimuphi omunye umhlangano ngizwa ukuthi ikhona lapha yithuba lapha lento ethile ukuba yenzeke ingakho ngikusho ngendlela engikusho ngayo ngiyakholwa niyaqonda beningeke nihambe nezungeze nenze uhlobo oluthile lwenkoloze nithi umfoti Branham unguNkulunkulu noma into ethize efana nalokho niyakuqonda engikhuluma ngakho uzani manje uzani ake nginibonise ekambeni likaKristu wozani nina eningazi ukuthi nimi kuphi aniqinisekile ngakho ukuhlakanipha nje noma uhlobo oluthile ledlinkozi umemezile ukhalile noma ubunohlobo oluthile lomuzwa ungazami ukufinyelela lapho ngalokho kumbula ngiyakutshela ekambeni lenkosi ukuthi ulahlekile kalusizi futhi awukwazi ungathathi ishansi mngani ngihlwanyele imbewu kuphela futhi ngidonse inethe uNkulunkulu uthatha ukwanda angazi Azikujolisa makhanda yethu sibone uma ngeke angitshele niyakuzwa lokho ngiyeza manje kuwe Hlola inhliziyo yakho ngikeze ngihlanze kuwe Lukule bandla kube bengimi lapho futhi nje phela nginesipiliyoni sokujoyina isonto bengingenza indlela yami lapha ngokukhulu kushesha engingakwenza Kumbulani umoyo unikeza ubufakazi ukuthi sisekupheleni isayensi yathi kusele imizuzu emithathu ngaphambi kwamabili lezo nebhayibheli ukuthi nakho into yokugcina imvuselelo siyaphela umnyango siyavalwa uzoba ngaphandle ungqongqotha futhi ungakwazi ukungena ozani uNkulunkulu akubusise nenekazi elise elincane manje likubonile lokho na Ngiyeza Nkosi, ngiyeza manje, ngokubusise kunjalo mnumzane yileyo ndlela yehlani ngo kovulandi osesitezi beza ngezintlu nanti izwi nabo ubufakazi obubonakalayo nango umoya nango ufakazi futhi lapha abantu bayeza ukukhombisa ukuthi silapha ezikhathini zokugcina ngiyeza nkosi ngiyeza manje kuwe ngigeze ngihlanze egazini Silindile sisabiza abanye bangene engathandi ukuthi kukhuphe namunye bonke beze kuphendukeni uzani wathi kimi uma ubunokungabaza engqondweni yakho nifanele niqiniseke bangani ukukholwa kuphelele kuphume kadvari Abanye abantu abangamashumi amahlanu ukuya emashumini ayisikhombisa nahlanu babujane ndawonye manje woza vumela bonke ozomele eze sibambile nje isikashana manje sizathi ukusasa kuzoba ukuphulukisa kukaNkulunkulu umoya ongcwele ukhulumile kimi esikashana sedlule ungawubizi lowo muqa bizela ealtare ngizomlalela futhi ngenze njengoba engitshela ngazi kangcono kunokungakwenzi Ngiyeza manje kuwe ngigeze ngihlanze ekazini elakeleze liphume eKhalvari uNkulunkulu vumela umoya ongcwele ungene ngaphakathi kulaba labo bafuna ukukhuphukela ngaphambili ealtare uholela abantu manje esibusisweni futhi kwangathi inkosi uNkulunkulu ngasipha khona umoya kaNkulunkulu ukhuluma ngenani ngaphakathi sondelani manje nonke wonke umphefumulo wesono sicindezelwe kukhona umusa kanye nenkosi uzani manje ngenani ngaphansi kukazamcolo ohlanzayo ususa wonke amabala azo esono kukhona umthombo ogcwaliswe ngegazi elimuncwe emithenjeni ka-Emmanuel Ngibona ukuzijoba niyakuzwa lokho kujula phezulu komhlangano manje na kuyini na kungukufa ukufa ezonini manje izisebenzi eziqondene nomuntu ngenani nizungeze kanye nabo manje ukufa laba bantu bayafa amabhayibheli aphumile ayachaza ukufa kuqhubeka kuzungeza ealtare nokuphila okusha kuzofika emva kokufa ukho Jumbo, kali swenge kazi, elimu. Oh, uyafuneka njani ukuza lokho ngolunye usuku, usuku lapho umjambo wako uyeke ushaya. Nezo nizaphukuda phansi kwalelo thanda la. Kusuka onke amabala azo yesono. Kususa onke amabala azo yesono. Yilokho ke mfo osemncane ayibusisa inhliziyo yakho yilokho akulindile. Nezo nizaphukuda ngaphansi kwalelo thanda la kususa onke amabala azo yesono manje bakuthi abakristu ayaliwe akhuphuke sisacela iveso elilandelayo isele lifayola thokoze kubone leyo mthombo osukini lwalo kwangathi lapho mina ngimubi njengalo ngigeze zonke izono zami bakuthi abantu abayalayo manje bakhuphuke basondele wena ungenawo umbhaphathizo kamoya ongcwele khuphuka usondele manje awukwazi unkulunkulu angahle akwenze manje emzuzwini khuphuka manje ngenkathi sisacula iveso elilandelayo manje isele lalifala izwe lenziwa labonakaliswa umthombo sokwini okulukile phumani ngqomanje uzani amanzi esazanyezanyiswa mina futhi ngimubi njengaye likeze zonke izono zami likeze zonke izono zami likeze zonke izono ilokho-ke zisebenzi ngenani ngaphakathi ngo bonke labo khuphukani ngesitebhisi manje okokuzanyazanyiswa kwamanzi yenyukani ngqo mubi njengaye ligeze sonke isono zami manje nina nifune kukhuleka khuphukani nisondele manje futhi nizilungiselele sizokholwa ukuthi unkulunkulu uzokuqonde lokhu uzofanele yena kanye unkulunkulu ongehlinele umcabango wenhliziyo khumbula ujesu wakwenza lokho kuphela emzini kodwa wathi okuningi kunalokhu niyokwenza niyabo wafakazisa ukuthi umbhalo wakhe uqinisile ngenani manje sikhulekele laba bantu manje olapha wonke umuntu owaziyo ukuthi kukhulekwa kanjani mangake amakristu azele ngokusha esakhiweni na phakamisa isandla sakho manje makuthi bonke baphakamise izandla zethu futhi babongele laba bantu Baba wethu sasezulwini sinikele ukubonga kuwe ngelaba bantu bangabakho bayezo kwenza kuvuma bafikela ukuzofa kube uqobo nezono babuyela emuva izitalo ezintsha kuKristu sathane wodluliwe empini uNkulunkulu nguJehova Jara inkosi izihlinzekele umhlatshelo wahlinzekela abantu wahlinzekela ukubizela ealtare wahlinzekela umlayezo wahlinzekela umusa futhi sathane wedluliwe empini egameni likaJesu Kristu wehluliwe empini.